Blog Talk Radio.
Ndivugezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kiri mu biganiro nanjye mutubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye. Batakigira kubaho uko abanyarwanda nta mashyi no mu mudiho
uko abanyarwanda nta majya namaza uko abanyarwanda ari banyaguhera banyaguhera ariko kubera politike mbi ya kariya agatsiko ubu rero noneho ikigezweho gishyashya nuko ndavuga ngo ukira ngo reka mvuge navuga se ngo iyisari yasumbye iseseme ubwo ngubwo mwakuzuza cyangwa se ngo ikimbwayanze nabwo mwakuzuza bitewe nuko noneho kaga asigaye yemera imfashanyo z'ibiribwa murazi ko mu myaka yashize kaga rwose bamubwiraga imfashanyo z'ibiribwa ati reka 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 ndagapfa ndagahwera njyewe icyo nshaka ni amafaranga noneho rero umwe bari kubyemera niho rero ntangiye mvuga nti ikimbwa yanze cyangwa sisari yasumbye iseseme bigenda bite turakomeza rero muri iki kiganiro tureba noneho abashoramari bo mu cyama barimo barabogoza bararira ngo bari barasabye inguzanyo bari baragize gute ngo none shogana yanze kuba ubwo ngubwo nyine bakamye igihwereye n'ubundi nibo bari kuzabyungukiramo umuturage se nyakujya n'ubundi n'iki yari kuzabona ariko bari kudukubita noneho ikinyoma gikubye nk'inshuro ijana ngo u Rwanda ubukungu bwarwo ngo bumeze neza BNR rwose iri kubivuga ariko ngo ubukungu buhagaze neza muri ibi bihe ariko iyo ubukungu buhagaze neza ubushomeri bukaba bwikuba nk'inshuro ijana ku ijana ibyo bintu murabihuza gute mwebwe murabyumva gute turi burebere hamwe rero mu tuntu n'utundi aho noneho impunzi mu Rwanda nazo zisigaye zishyirwa mu byiciro by'ubudehe nakamaramaza nakazaza kari imbere muri kiriya gihugu cy'u Rwanda reka none kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema niba muri kunyumva ijambo ni ryanyu
we ndakumva neza cyane Chantal nawe uranyumva
yego ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze cyane Chantal ndagushuhuje kandi ndagushimye ku kwera introduction dukoreye ngasuhuzana ndagushuje ngasuhuzana Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma ndetse ngasuhuzana n'abanyarwanda bose badukurikira bakunda radio itahuka n'abakunda ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage nongere nsuhuze abayoboke b'ibinyarwanda RNC abari hose ku isi n'abayoboke b'andi mashyaka yose aharanira demokarasi n'abantu bo muri sosiyete sivile nk'uko bisanzwe uyu munsi rero tariki ya 13/5/2021 tubafite ingingo ndababwira mu kanya reka maze ndebe niba hari abo abaje mu kiganiro kugira ngo tugifatanye ubwo mwambwira abahari noneho nk'abaha ijambo bagasuhuza batwumva
Bwana Kabagema muri studio harimo Bwana Cedric Ntwari hakaba harimo na Mushimiye Jean Pierre Desire ntago ndi kumubona ariko yari yavuze yuko ari buze buriya nazandaza kukubwira
urakoze cyane reka njye kwa Cedric uratwumva
ndabumva muyobozi muranyumva
wiye turakumva Cedric basuhuza batwumva
murakoze abanyarwanda bavandimwe nshuti y'umwihuriro Bwana Kagema Chantal Bwana Serge Bwana Jean Pierre abandi bose bari kutwumva ku uyu mugoroba murakoze cyane rwose nigeje kuganira namwe ku uyu mugoroba ku bibazo bireba igihugu cyacu murakoze
urakoze cyane reka njye kwa Jean Pierre uratwumva
ndabumva muranyumva nanjye
wenda kumva Jean Pierre nawe asuhuza batwumva
urakoze cyane Edouard reka mbanze gusuhuze wowe witegura iki kiganiro suhuze Cedric na Chantal Inyange wadaha introduction nziza ndasuhuza abayoboke b'ihuriro nyarwanda hirya no hino ku isi cyane cyane abari mu gihugu cy'u Rwanda ndasuhuza abumva iki kiganiro cyacu mibereho mibi y'abaturage n'abakunzi baraditahuka muri rusange ndifuriza kandi abamezirima barangije igisibo k'uyu munsi wabo Idi Mubarak kandi nanone nsuhuza nifatanya n'abakristu bose benshi bizihiza uyu munsi wa Ascension uyu munsi abantu benshi baba kirisitu nyine bishimira ko aribwo Yesu yajyangwe mu ijuru. So muri rusange rero ndabasuhuza mwese, ariko ndifuza ko tugira ikiganiro cyiza. Murakoze.
Urakoze gusuhuza abo bose abushuje, nanjye ndabashuhuje bose kandi turabashuhuje, turabamukije. Ariko njye nongeraho no gusuhuza abanyarwanda bari mu kaga batotezwa mu Rwanda, abari mu minyururu ya Kagame bafungirwa ubusa, abamburwa ibyabo, abasengerwa, abo bose aburirwa irengero, abo bose imiryango yabo turayishuhuje kandi turayihanganisha. Reka rero tujye mbere ko tegereje Desire, mbere ko Desire yaza, reka tube tutangiye ikiganiro. Ingingo ya mbere turi buganireho turareba ikibazo cy'imfashanyo cy'ukuntu Kagame yemeye imfashanyo y'Abanyaburayi kandi afitanye amasinde nabo. Icya kabiri turareba ikibazo cy'aho u Rwanda gihe ko miliyari ya Leta ya Kagame ivuga ko isa nk'aho itwereka ko itubeshya ko ngo mu mwaka ushize, mu mwaka wa Covid, ngo hahanzwe imirimo 162,000. Ibi ntabwo bishoboka ku isi, ntahandi byabaye. Ndetse muzi ko na Banki Nasiyonali yavuze ngo ubukungu bw'u Rwanda buhagaze neza. Turagerageza kwerekana ko ibyo bintu babeshya, kuko barashaka kutwereka ko uriya mwaka wa Covid guhera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize ari umwaka normali, kuko guhanga imirimo mishya 162,000 muri uriya mwaka wa Covid ushatse kwerekana ko uriya ari umwaka normali, ubukungu ntacyo bwabaye, ntabwo bwahungabanye. Turabyerekana mu kanya, aho ikinyuma kiri turaherekana mu kanya. Ikindi turi buganireho ni na ikibazo cy'abashoramari batarumva, mbega batari bashyira ubwenge ku gihe, batumva impamvu iriya nama ya togamu itabaye mu Rwanda. Bo barakibeshya ko ngo ari ukubera Covid 19, donc ntago bazi, ntibarashyira ubwenge ku gihe ngo batakenge bamenya ibintu ku bintu byagenze, ntago barabyumva cyangwa se bafite ubwoba bwo kubimenya. Ariko turababwira yuko biriya bintu harimo ibibazo byinshi, ntabwo ari Covid gusa. Turongera tubasubiriremo kandi tubasabe gufata umurongo nyawo, guhitamo kujya inyuma ya Kagame akagumya akabakoresha imishinga ibahombya, kubera gukomereza uburenganzira bwa muntu no guhangana n'amahanga, cyangwa se gushaka ukundi babigenza, gushaka impinduka kugira ngo batagumya gukorera mu gihombo. Ikindi umuntu turi buganireho n'utundi mu Rwanda bakomeje kwerekana ya Leta Kagame ikomeje kwerekana ikintu yita guhuzagurika muri politiki, guhuzagurika. Twerekana ingingo nyinshi ahantu henshi u Rwanda rwagiye ruhuzagurika muri politiki yarwo, ruhuzagurika. Ejo bakemeza ikintu, ejo bakagisesa, ejo bakemeza ikindi, ejo bakagisesa. Impamvu tubivuze nuko ya Leta Kagame yavanyeho amashuri yigisha ubuforomo mu Rwanda muri 2007, ari amashuri yo muri sogondere yigishaga abainfirmieri yavanaho, ishaka ngo isiga 5 gusa, kandi yari menshi cyane mu Rwanda. None bagize ikibazo cyo kubona abaganga, cyo kubona abainfirmieri, abaforomokazi n'abaforomo mu Rwanda hose, none bagiye kwasubizaho. Ibyo bikaba ari ibyereka ko ya Leta igira ibintu byo guhuzagurika, bakura ibintu bahubutse. Ariko ntabwo ari muri ibi ngibi gusa, turabereka n'ibindi bintu byinshi bagiye bakora bahubutse. Noneho rero reka tujye ku nyungu yacu ya mbere. Inyungu yacu ya mbere turareba, hari article yasohotse bavuga ko mu Rwanda ngo umuryango w'ibihugu by'Uburayi wahaye PAMU amayero 500,000 byo kujya gufashisha u Rwanda mu byerekeye ibiribwa. Donc bafashije u Rwanda amayero 500,000 umuryango w'ibihugu by'Uburayi, ariko banyuza muri PAMU ngo PAMU akaba ari izashakira u Rwanda ibyo biribwa. Hangare rero umuntu akibaza, muribuka neza ikintu giteye ubwoba muri ibi bintu, muribuka ibarwa, numva ari inteko y'ibihugu by'Uburayi yandikiye Kagame bamubwira bati wadushimutiye umuturage witwa Rusesabagina Paul, uramushimuta, umushimuta wa Dubai, umujyana mu Rwanda, turagusaba ko wamurekura kubera ko ibyo wakoze ni ubushimusi, ni kidnapping. Hari amategeko agenga abantu bakoze ibyaha, ayo mategeko niyo agomba gukurikizwa, urandika ugashakisha umuntu uti munyoherereza umuntu bakabisuzuma, amategeko basanga ari ngombwa kumukoherereza bakamukoherereza, ko ntabwo ufata ntuza mujye kumushimuta kuko ibyo yakoze ni ugushimuta kandi yarabyemereye. Noneho rero Kagame ubusabe bw'abariya ibwiriya nteko y'ibihugu by'Iburayi ubusabe bwo kugira ngo arekure Rusesabagina kubera ko yamujyanye mu rukiko amushimuse kandi kundi ku muntu yabyita ya Kagame yanze kumurekura ahangana nabwo uvuga ko yafashe inzira yo guhangana cyangwa se yabaciye amazi niko umuntu yabyita ibihugu by'Iburayi yabiciye amazi arabisuzugura abyihinuraho yanga kumurekura kwa yanga kumurekura kandi yaramushimuse abamubwiye ati nta gushimuta ntago birimo wowe umuntu uramwaka iyo koze ibyaha hari inzira y'amategeko binyuramo noneho bakamukoherereza kandi ntabwo nta wari we umuntu wa mbere woherejwe avanywe mu bihugu by'Iburayi akoherezwa mu Rwanda muza abantu benshi bagiye boherezwa bavuga ngo baregwa ibyaha bya genocide ari abo muri za gutegereza ibihugu byinshi bya Denmark ngire ngo ibihugu byinshi byagiye bihereza abantu noneho rero uyu muntu witwaye kuriya ararenze ntagiye kirashira yakiriye imfashanyo y'ibiribwa bamuhaye kandi urumva ko ibintu yakoze kugira ngo abihinduraho muzi neza Kagame yahoraga avuga ngo ntabwo yemera ngo imfashanyo y'ibiribwa muribuka nzaramba iteye mu Rwanda cyane cyane hariya mu burasirazuba muri za Kayonza na za Rwinkwavu n'iki byose abantu basuka bagiye Bugande abantu bavuze bati nyamureka Rwanda ni Rwanda rwihagararaga ho rukanga kwaka imfashanyo bavuga ati mwaka imfashanyo ibintu birakomeye bakanga kuyaka n'abashaka kuyimuha akayanga Kagame ngo ntashaka ibiryo ngo arashaka amafaranga amadorari kashi ngo nzajya kubigura aho biri ngo arashaka amadorari ntashaka ibiribwa none rero ageze aho yaka aho yemera noneho ibiribwa kuko iriya pamu ntago itanga amafaranga ni ibiribwa azabona nta mafaranga y'amadorari bazamuha ni ibiribwa azabona bazabigura ahantu babimuzanire ubwo nta byagaza kugera byanga ariko rero urumva yabyemeye kubera ko aho yitangaje ni ukubona anabyemera kwemera ibiribwa imfashanyo y'ibiribwa y'ibihugu washimutiye umuntu bakamukwaka bakwereka ko wakoze amakosa atabaho ukamwimana ukemera guhangana nabo rukurega gatuza kugira ngo upime ingufu nabo warangiza ukakira imfashanyo y'ibiribwa baguhaye ukanabitangaza mu binyamakuru nk'ari ikintu kintu ruma rumva ko nibyo bita kwaka uwo wimye afite bira bintu Kagame yakoze ni kwaka uwo wimye cyane cyane ko yari umuntu nyine ukunda kwiyemera avuga ngo bari abantu nakwaka imfashanyo zabo iyo uzakiriye batangira kuza kugutegeka ngo urakomera uburenganzira bwa muntu ufungura urubuga rwa politiki batangira gukora kugutegeka uko ugomba gukora mu gihugu cyawe ati nta mfashanyo zabo dushaka ndetse mu nzuko Kagame yavuga ngo arashaka kwihaza muri bije ku buryo nta faranga narimwe rizava hanze ngo kugira ngo abazungu batamufasha none bakazaza no kumukurikirana bamubwira ibyo agomba gukora kumutegeka bati wikwica abantu wifungira abantu ubusa abantu bagomba kuriza irengero fungura urubuga rwa politiki witoteza itangazamakuru ati ibyo nibyo badashaka avuga ati ngewe nzemera nihaze muri bije yanjye sinzakenera imfashanyo y'abari abantu batazaza kumbwira ibyo ngomba gukora noneho tukibaza tuti niba umuntu yemeye imfashanyo y'ibiribwa niba mama amafaranga azayanga izindi mfashanyo nazo azazemera ahangaha rero nk'uko nari mbivuze biriya bintu akoze cyane cyane kubera kuriya guhangana n'ibihugu by'Iburayi akabica amazi bikamwandikira bivuga biti dufungurire uriya umuturage wacu w'Iburayi Rusesabagina amufungure waramushimutse ntago bibaho akabangira akabatera utwatsi akabarega agatuza none akaba yemeye ibiryo bamuhaye imfashanyo y'ibiribwa bamuhaye ni ukwaka uwo wimye ni igisebo gikomeye cyane ikindi harimo abantu bavuze bati ari amafaranga 500,000 atangwa n'umuryango w'ibihugu by'Iburayi nako yatangwa n'ibihugu by'Iburayi gufashisha ikindi gihugu 500,000 ari amafaranga make cyane atagize icyo avuze ariko nimwibuke uriya muntu n'ese bamufashirize iki niba baramwandikiye akabasuzugura akabatera utwatsi akabaca amazi yabashimutiye umuntu baramwandikira bati umuntu wacu muri kure waramushimuse ibyo ntago bibaho abaca amazi arabasuzugura none sogera ngo mufwe ahubwo nari ya 500,000 bamuhaye nubwo muhita make cyane nayo ahubwo ni ubugira neza bukomeye ni ubugira neza kubera ko ubu ntayo nta no bagombye kumuha kuko yarabasuzuguye yiha gupima ingufu nabo nibyo ari gukora urumva ko ahubwo abari abantu nabagira neza ikindi ahubwo gitangaje ni ingufu uriya muntu kuyemera kwemera iriya mfashanyo y'ibiribwa nicyo gikomeye cyane kurusha ibindi byose kuko nugushinyiriza bikomeye cyane kugira ngo wemere imfashanyo y'ibiribwa ku bantu wahemukiye kuri iyi ku bantu wahemukiye kuri ya ukabasuzugura ukabuca amazi baguha imfashanyo y'ibiribwa ukayemera umuntu yabivuga ko ari ubugabo bukomeye cyane ni ukugira umutsi ukomeye cyane ni ugushinyiriza bikomeye cyane kwihangana cyane kugira ngo wemere uyakire ahubwo nabivuge mu binyamakuru ngo bampaye imfashanyo y'ibiribwa imfashanyo y'ibihumbi 500 izaza gufasha abaturage banjye kubabonera ibiribwa kubera ko ibintu bimeze nabi umva rero ahangaho ni ikibazo gikomeye cyane uriya mugabo agira umutsi ukomeye umutsi utuma ye ajya kwaka uyimye reka ndekera aho ngaho namwe mutangaye komantere zanyu reka ndebe niba Desire urahari Desire waba wageze bo ntabwo ntabwo Desire agira reka ngereje kwa Jean Pierre nako reka maze kwa Ntwari Cedric Cedric gusa Cedric wagira watanga komantere yawe tugakomeza Cedric jamu ni yawe
biguma kose muranyumva
wewe turakumva
ya bavandimwe abanyarwanda ikintu gitangaje mu FPR cyangwa se Kagome buri kiza ubona ko ekonomi y'u Rwanda mu kuva muri 1994 haje imfashanyo nyinshi cyane ya 1994 na 2000 rwose haje imfashanyo rwose hagati urenga nka USAID amamiliyoni 68 nayo ngayo yaje muri kesi ya leta ariko ukabona ko nko mu myaka icumi ishize ukabona ko byarazamutse ukabona ko myaka icumi ishize USAID yahaye u Rwanda nka miliyoni 100 ukabona ko ufite ikizamura ekonomi y'u Rwanda ari imfashanyo leta y'u Rwanda ibona izo mfashanyo nibuge kuri imfashanyo ahubwo ukaba ngo ni ekonomi yayo yatera imbere ariko mukuri ni imfashanyo noneho ibintu byose akaba ari kujya muri Arsenal n'ibyo byose ukabona leta ya FPR ifite politiki abanyarwanda ntabwo FPR cyangwa Kagame ntabwo abitayeho ushobora kuvuga amastatisitike n'ibyo byose tukirwa tukabara calculatrice n'ibyo byose tukabara ariko reka tuvuge ibintu nk'uko bihuye mu buzima bwanyu na tuzi duhari hari shomaje hari inzara hari ibibazo byinshi cyane FPR ntabwo byitayeho iyo yitaye iribaza se ni gute twebwe twaguma ku butegetsi niyo ngugume ku butegetsi ntabwo iba ikeneye ko mwebwe abanyarwanda mu bashyigikira niyo mpamvu Kagome muri gihe cya covid yazaga yakoze akantu ka video ari kwiyoza intoki hamwe n'umwe mu bana be sinibuka ubuhe noneho ubu ngubu noneho bivuga byose mu cyongereza umuntu yakubaza se niko bakora ibintu nk'ibyo ngibyo bakabivuga mu cyongereza noneho ni ndetse bari bari kuvugisha kuko mu bintu nk'ibyo ngibyo bya communication ubundi ureba uwo ugiye kuvugisha ukavuga nk'uko yabyumva niba bari kuvugisha icyo bari kuvuga mu cyongereza ntabwo ari abanyarwanda bari kuvugisha ahubwo u Rwanda ruzi igituma FPR iguma ku butegetsi ni impamvu ebyiri igituma abazungu bakomeza gushyigikira FPR ni impamvu ebyiri impamvu ya mbere ni ko FPR ikomeza kubeshya poliyo yarangije jenoside ariko mbona ko ibyo turi kuvuga impamvu ya kabiri ni ko yohereza ingabo mu kujya kurwana intambara rero ayo mafaranga bo barayafata bagize imfashanyo bakazikoresha mu bintu bitandukanye kwishimisha cyangwa se kujya mu ntambara noneho barangiza bakajya kurwana izo ntambara noneho bo bakajya noneho abandi bagaceceka bakabareka bakakura ibyabo n'ubu ngubu amakuru ava ahantu hizeye ejo bundi mwabonye ko perezida wo muri Mozambique yageze i Kigali nimubona ingabo z'u Rwanda zigeze muri Mozambique muzatangare abanyarwanda bavandi nicyo ngicyo FPR ikora FPR Kagome na Kagame nta ntambara ye yabona itamunezeye nta ntambara ye yabona atumvise ashaka kwinjiramo ejo bundi muzabona agiye kuyirwana iyo ntambara mube murewe rero mukomeze kuri mutukomeje kwiyongingo y'imfashanyo imfashanyo ziza zigenda mu mfuka za kagomo kwita mubona agi muri Arsenal ariko se amafaranga muri Arsenal ko n'abanyarwanda n'abanyarwanda bari barya kubera amafaranga avuye muri Arsenal ko ibintu bya Made in Rwanda ko ibiki uvandimwe ibingibi bitumarije nacyo bitumarije mukuri dufite president w'umugambanyi ukorera umufuka we ariko atitaye ku banyarwanda ni ngombwa ko twese tukaguruka tugatekereza tukavuga ngo ese bizakomeza bimere gutya abanyarwanda ikambabaza ko Kagome azavaho akaha ubutegetsi abana be bakazaba abana be tuzababaja be w'umuryango wa Kagome kugiza amateka yose n'ibintu byose bya leta bikaba ibye tuzabyemera ibyo ngibyo ntabwo ari byo niba abanyiginya barayoboye igihugu imyaka 400 umuryango wa Kagome nawo uzayobora u Rwanda imyaka 400 tuzabyihanganira abanyarwanda bacunje abanyarwanda igihe kirageze ngo tuhaguruke dutekereze duce ubwenge urakoze
we urakoze reka n'ijambo Jean Pierre
urakoze cyane urakoze na Cedric ku
babaje gatumana na kiderora mu kiganiro nuba nawe ngo hari Lora uratwumva allo Lora bo Jean Pierre wakomeza numva Lora atanyumva
yabgara ari bije ya narakoze Cedric nyina ni nkivuga yuko amaze kubisobanura muri make kuvuga amafaranga niyo European yahaye igihugu cy'u Rwanda nange ndumva ari make cyane nayo ntiyarayakwiye ariko buriya bihugu kugira ngo bifasha kenshi babikorera ku buryo bwa humanitarian gufasha abantu nyine bisanzwe na amafaranga ava mu ngengo y'imari yabo niyo bakenye barateganya bati tugomba gufasha ibihugu rero kubera ko mu Rwanda rega ni igihugu gikenye sinzi niba mwibuka Kagame yigeze kujya yirarira ko ngo u Rwanda azaruhindura nka Singapore ibyo hashize igihe kirekire ariko mu by'ukuri u Rwanda rwacyari mu bihugu 20 bikenye ku isi bikenye cyane ibyo ngibyo rero nta kuntu rutazakenera imfashanyo byanze bikunze haba mu biribwa haba mu bintu byose mu matraining yo gufasha kugira ngo nyine ibi bya technology bitere imbere ahantu hose mu bya gisirikari hose u Rwanda ruzakomeza guhabwa imfashanyo ariko rero ibyo uyu mu perezida wacu we avuga muziko ubushize twavugaga yuko abaturage aya mafaranga azanyura muri PAM mishize twavugaga yuko PAM iri gufasha impunzi kandi n'abaturage bakenye ikintu bari kiganiro twahitije mu minsi mike yishize tuvuga dutese ko n'abaturage bakenye cyane kubabaho nabi kurusha impunzi bizagenda gute none urabona ari kuvuga yuko babahaye amayero nubwo ari makeya rero umuntu akaba yavuga ati se bumvise ko n'abaturage bakenye nk'uko twabivuze cyangwa se ni uko byahuje na tombo ubigaragara nuko gusaba uwo yimye uriya mugabo ni ibintu bigaragara kandi dashobora no kubica iruhande biriya bintu aba yigira byose ni ibintu yiyemera kwirata kubera yuko nta hantu igihugu cy'u Rwanda cyavuye cyangwa cyagiye kuva mu myaka 27 iki gihugu iriya FPR igiyeho urumva mbere ya za 90 u Rwanda rwari rutunzwe n'icyayi n'ikawa byoherezaga mu mahanga n'amabuye make cyane y'agaciro yenda n'amandi mafaranga make yo mu bukerarugendo aho niho bakuraga amafaranga hanze na n'ubu ibyo bintu uyu urebye n'usanga nta kiyongeyeho usanga yenda nk'ayo mu buhinzi bw'ikawa yaragabanutse bo bagakora uko bashoboye ngo bongere mu bukerarugendo ariko usanga ari ikibazo kubera yuko karakteri z'ubuyobozi ntabwo zibereye kwakira abantu ntabwo zibereye kwatrakta abantu ibyo bituma rero babishoramo amafaranga ariko yakwavuga ati kuki bashora amafaranga muri za Arsenal na hose mu by'ukuri kwatrakta ba mukerarugendo ntabwo bisaba amafaranga menshi cyane ariko bo kugira ngo barebe uko barukuvura amafaranga batabona mw'ibi by'ubuhinzi byazanaga amadovize mu Rwanda kera ubu bagerageza uko bashoboye ngo batrakte ba mukerarugendo ariko bakabishoramo n'amafaranga menshi rero karakteri z'ubutegetsi ntago zibereye ko abantu basura igihugu ngo abantu bishime mu gihugu cyane cyane character ndi kuvuga ni buriya bugome ni kuriya guhubuka ni kuriya gushoza kuba gashoza ntambara ni kuriya kutagira umubano mwiza n'ibihugu muturanye mu karere ibyo byose izo ni character zitemerera abamukera rugendo kuza uziko bashobora kuba bazana amafaranga menshi kandi ni ibisanzwe na kera byahozeho so aho ngaho rero umuryango w'ubumwe bw'iburayi wo uravuga uti reka tuve kubajugunyira mu by'ukuri 1500 n'amafaranga makeya twari tumenyereye kubona u Rwanda rubona miliyoni 10 miliyoni 50 miliyoni 100 nabwo z'amafaranga y'amadolari ariko ubu 1500 ni ubusa ahubwo na umuntu yese yakiba ati subu kwemera 1500 mu by'ukuri umuntu waravuze ko atazatungwa n'amahanga akaba ari no gukora ibintu biri bizari kurusha ibyo yakoze ngira utanze urugero ku Rusesa bagina nyine bafite kandi ini European era babwiye ati no mu residence wacu ntimukwiye kumufunga gutya ibyo ngibyo abirengaho ntagwa bireba ntanamenya ko byabaye hari n'ibindi byinshi byo gufata nkabari abayidamange ni umuntu ufungiye ubusa mu by'ukuri kuko yavuze kuvuga ukabifungirwa donc ni nk'uko ngo turi kuvuga ngo niba twavuze ubutegetsi nabi ngo baze badufunge tumaze imyaka tuvuga turi hanze none ko batavuga bati muzahagarika abo bantu bareke kuvuga cyangwa se ibyo ntibinashoboka ko basiko kuvuga ari uburenganzira bw'umuntu umuntu wese afite uburenganzira bwo kwiexprima igihe yumva ikintu kitamubereye neza abo bayidamange nabo bafunze buriya bafungiwe ubusa kandi hiyongeyeho n'ibyo bya Rusesa bagina n'abandi benshi birumvikana ni ukuvuga ngo ni Europeyene ni ibintu bya imanite byo gufasha kugira ngo bere kwibagirwa abantu kuko baracyafite amaproje baracyafite imishinga yabo ni ukwerekana ko batabandoniye igihugu ariko mu by'ukuri ntabwo ari amafaranga menshi ariko rero igishekeje ni ukubera kaga nyine arayafata ni umuntu niwo wamuha n'amasantime hari amafaranga hano bakunze kwita ibintu bya kopa ibintu by'amapense n'iki byose kugira ngo bitoragure niyo byaguye hasumba ari ibintu bidashoboka rero nabo apfa gufata n'utwo twose apfa kwakira ariko mu by'ukuri umugamba bafite uburenze iby'abantu batekereza rimwe na rimwe kwiyegereza abazungu bizamugora ariko nanone arica abanyarwanda barahahombera byinshi baba bari mu gihugu cyane cyane inzara n'aya mafaranga urabona nta kintu yanamara niyo wayaha umurenge umwe menya atabahaza nibura icyumweru kimwe so ibyo rero ni nta nzara bazakira nta kintu kidasanzwe yabonye ahubwo ni ukumwerekana ko icyo ari cyo cyose apfa kwakira nk'umwana nyine upfa kujugunyira icyo ubonye cyose umuntu udatekereza utibuka n'ibintu yavuze nta n'amezi abiri arashira ariko ako kanya ugasanga arasimbuka asama utwari two twose iyi pamu yajyaga itanga ibiribwa ndumva nawe yari yarigeze kuvuga ngo bajye babaha ibiribwa ngo bajye babaha amafaranga yo kubaha ibiribwa ariko pamu ubundi mu mfashanyo iha abantu bashonje cyangwa abantu bakennye ibagezaho ibiribwa ni ibintu bisanzwe niyo bamuha ku mafaranga nk'uko yabishakaga ni hantu ntacyo yakoresha buriya ni kuyashora mu gisirikare no kwirirwa atata abantu gusa ndumva mugenzi wacu yari abivuze byo kujya muri Mozambique n'iki mwabonye yuko aha imidari ngo yohereza ngo abantu bita ngo batashe militeri muri za ambasade hirya no hino mu bihugu ukibaza utese ambasade kubundi ishinzwe gukora akazi ka diplomasi mu bihugu bikomeye nka za Canada na hehe hose uhashyira atashe militeri bihamara iki ko ambasade byose ariho biba bikubiye akanabyerekana mu gihugu kandi mu by'ukuri ni serivisi ziba zitiriwe zivugwa cyane kubera ko ambasade byose ibikemura kuko ari ishinzwe diplomasi so aya mafaranga aharya yose niki arongera akabagarukirayo nta n'ubwo afasha abo baturage nk'uko tubizi ntibizere rero ko hari icyo azabamarira abaturage bari mu gihugu inzara n'ubundi zakomeza ibice kandi n'ayo mafaranga yaje nk'uko bisanzwe Edouard njye ndumva ari icyo nabivugaho murakoze
reka njye kwa Laura uratumva
wi muranyumva
wi turakumva Laura wadukurikiye
nagerageje kubakurikira nuko byuma hari igihe bitenguha sinzi nimba nagira icyo nongera
wi urakoze wasuhuza abatwumva warangiza ugatanga agatekerezo cyawe kuri iyi ngingo kigufiya kugira ngo tubashe kugera no ku zindi ngingo urakoze
yee murakoze bwana Kabagema mbanje kubasuhuza ndasuhuza na Chantali na Serge nkasuhuza nabo ba kamarade Cedric na Jean Pierre n'abanyarwanda bose cyane cyane abo ihuriro duhuriye muri uru rugamba nabumvishe yego byagiye bicika ariko birimo kuza ingingo murimo kuvugaho ikintu nakongeraho ku byo bagenzi banjye bavuze nuko nafata urugero rumwe kuri ibyo bintu bya ba mukerarugendo cyangwa se navuga bya turisimu dutekereje neza buri muntu wese yashoboye kuvuga ati wenda reka njye kureba umuvandimwe wanjye wo mu gihugu kiniki ikintu cya mbere ubanza gutekereza batekereza se nzagerayo masanga ari amahoro ese babaho bate ese polisi yaho ikora iki abategetsi babo bitwara bate ese iyo urimo nimugoroba utembera bigenda bite noneho mutekereze n'abantu bose batwumva mutekereze mugomba kujya gutembera mu gihugu nk'u Rwanda imipaka yose ifunze noneho mugereyo nihagira ikintu kiba muri mu birunga mwe mutanyura ku mupaka wa cyane mwe mutanyura ku mupaka wa Gisenyi hari ikibazo gihari kubera ko ugomba gutanga impapuro zidashoboka ntabwo rero bishoboka ndoko abantu ntabwo mushobora kumva ukuntu ibintu bitumvikana buriya abantu bo hanze abanyamahanga iyo bari mu Rwanda bicaye bakareba barumirwa bibaza nimba twebwe turi abantu Imana yaremye ku isi cyangwa hari ahandi tuva ubu se ukoma umuntu ashobora gusobanura ukuntu ufashe ikintu nk'ubukerarugendo gikomeye cyinjiza amadolari menshi gitunga igihugu mu bitunga igihugu ukayikora nabirenge kuvuga proje y'ibyo bintu nka biriya bakoze mu birunga parike zimwe bakazifunga noneho ukumva ko buri gihe bizagenda nk'uko ubishaka nk'uko ubitekereza nta gutekereza ko hashobora kuzaza icyorezo nta gutekereza ko abakerarugendo bazajya muri Tanzania bagahindura Kenya byarahabaye Kenya mu myaka yashize bari bafite ibibazo by'abakerarugendo kuko bagiye muri Tanzania ariko Kenya yabashe kubivamo kubera iki kubera ko yari yaratekereje ko igihe abakerarugendo bashobora kuzagira ahandi bajya twebwe tuzagira gute tuzashaka ukuntu iyi segiteri iyi n'iyi aho dukorera ibi n'ibi aba ari byo tuzamura abandi bagiye muri mu bukerarugendo amafaranga bayamariramo ayandi bayajyana mu ntwaro nk'uko bisanzwe izo ntwaro nazo tutazi icyo zimaze kuko imipaka irafunze yose ngaho namumbwire abo bantu none se bwana Kabagema ni gute uwo muntu niyo bamuha ibihumbi bitanu nkange umuntu usanzwe nshobora gusaba ni gute atabifata ikindi cya kabiri nakongeraho ayo mafaranga arimo kuyafata kubera iriya nama izaba nibyo nkeka izaba ejo bundi noneho akavuga ati abo bantu ngiye kujyamo niyo bampane ibyo gukuraho imyanda nzabifata nzabona ukuntu nzakandagirayo nibura mvuga ko hari ibintu twavuganye muri ino minsi nubahirije nabubashye noneho bandeke nibura amabi nshaka gukora cyangwa ibyo bintu byo kwirwa agenda kuri ku mpunzi iri hanze abashe kubikora muri abo bantu bakorana ngiye ndumva ari icyo kintu navugaho ndimo gushimangira ibyo bagenzi banjye bavuze igihugu kigeze kure nimuhaguruke ni abantu nibahaguruke badufashe tugire icyo dukora igihugu kigeze kure abazungu barabibonye ntako batabitweretse bamuha nko kumubwira ubutaha nta n'icyo tuzaguha ubwo rero ndumva naba mpagariye aho ngaho ariko murabona akazi muri kanini cyane
bidutegereje urakoze cyane rura urakoze ahangaha ingingo turakomeza dutya hari uyu munsi muzi ko ngo banki nasiyonari rwangombwa yora banki nasiyonari ngo yavuze ngo ubukungu bw'u Rwanda buhagaze neza kandi ni ibintu batangaje bivuga ngo iriya ibintu mbaho yatangaje iherutse gutanga nako ngiye ko mu gihe iherutse gutangaza kivuga ko ngo mu Rwanda ngo mu gihe cya Covid muri kuhera muri kwezi kwa gatatu umwaka ushize ngo rwabashije guhanga imirimo ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bibiri nabyo byerekana ko ubukungu bw'u Rwanda ari normali donc covid nta ngaruka yagize ku bukungu bw'u Rwanda kubera ko
ijana na mirongo icyenda na bibiri
donc urumva ko uwemeza ikintu nk'icyo ngicyo turabyerekana mu kanya baba bashatse kutwereka ko covid nta ngaruka yagize ku bukungu bw'u Rwanda none ndarwa ngombwa ati igihugu ubukungu buhagaze neza ariko tumaze kubona ko u Rwanda rurimo kwakira imfashanyo y'ibiribwa ibihumbi magana atanu amafaranga make cyane imfashanyo y'ibiribwa kandi mwibuke ko FMI iherutse kuvuga ko u Rwanda yashyize u Rwanda mu bihugu makumyabiri bikennye cyane ku isi kurusha ibindi ngo bifite ubukungu buri vulnerable buri mu manegeka bikaba biterwa n'iki n'uko rufite ikibazo cy'ibiribwa donc kubera kugwingira kw'abana imirire mibi kubera ibiribwa bikeya u Rwanda ngo ruri mu mutuku bihita bisobanura impamvu uburayi bwahaye u Rwanda imfashanyo y'ibiribwa mwumva ko ubisanishije n'ibyo FMI yavuze ko u Rwanda impamvu rutagera ku nshingano cyangwa se kuri gahunda rwihaye mu byerekeye mu bukungu rwihaye mu byerekeye kugera ku bukungu buciriritse akenshi rubiterwa n'uko rufite ibibazo by'ibiribwa bikomeye cyane ahangaha birumvikana ndetse ikindi kintu yavuze FMI yavuze murakibuka nuko yavuze iti u Rwanda ruzagera ku bukungu buciriritse ntabwo ari muri bibiri mirongo itatu ahubwo ni muri bibiri mirongo itanu niho dushobora kuzagera mu bukungu buciriritse nabwo ari uko ngo rugize muri icyo gihe nabwo ari uko ni kondisiyoni ari uko rugize ubukungu buzamutseho cumi na gatandatu hafi ku ijana cumi na gatandatu ku ijana kandi ngo inkunga y'amahanga igakomeza noneho Kagame rero ahangaha ukamufatira hariya ukamaze uti niba wifuza kugera kuri bwa bukungu buciriritse kandi kondisiyo ari uko ubwo imfashanyo y'amahanga ya bya bindi bita bilaterali hagati y'ibihugu byombi cyangwa se multilaterali u Rwanda n'imiryango yo hanze bigumye gufasha u Rwanda iyo nkunga uzayiyambura ute uzayitaza ute niba ushaka kugera kuri gahunda zawe ahangaha ni ikibazo uri kubona ahora avuga ngo nta nkunga y'amahanga akeneye n'iki byose nibamuva imbere batazoza kumutegeka ibyo akora nta nkunga y'amahanga ashaka mwumva ko ahangaha harimo ikibazo gikomeye ahangaha ariko ikintu cyantangaje ni ukubona igihugu cyitwa ko cyashakaga kujya muri OECD murabyibuka neza OECD ni umuryango uri mu bihumbi mirongo itatu na bitandatu bikize ku isi birimo Amerika Uburayi na za Japani n'iki byose na Singapore donc ibihugu byinshi bikomeye by'Iburayi biri muri uwo muryango u Rwanda baje kurubeshya abantu muri Saheli babiri bati turabagezayo wenda ubwo baha amafaranga ya rubingi bati tuzabagezamo baha amafaranga ikintu ryose baririra none icyo gihugu ndetse hari inkuru nabohereje mu kanya njye nicyo kintangaje iyo wibutse ukuntu bateye icyokera abantu ngo ubungubu rwose tugiye kujya kwinjizwa muri uriya muryango w'ibihugu byakize ku isi bihugu mirongo itatu na bitandatu bya OECD natwe turinda kujyamo kubera ko ubukungu bwacu bumeze neza uravuga uti none ubu bakaba barimo gusaba imfashanyo y'ibiribwa y'amafaranga make cyane ankoru bayisaba ibihugu bakira imfashanyo y'ibihugu by'Iburayi bafungiye umuntu nako bashimutiye umuntu ntago ari kumufunga kumushimuta bashimutiye umuntu ukumva ko ari ibintu bisebye mwibuke iyi nkuru yavugaga ngo ndabyo bashakire ngo u Rwanda ngo ruritegura kwinjira mu ruhando rw'ibihugu bikize mu byumbe neza ngo u Rwanda ruritegura kwinjira mu ruhando rw'ibihugu bikize bya bindi mirongo itatu na bitandatu bikize ibindi ku isi u Rwanda ngo ruritegura uyu ni inkuru yo muri Kigali Today ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa munani bibiri na cumi n'umunani u Rwanda ruritegura kwinjira mu ruhando rw'ibihugu bikize ubwo bahaye abantu nkuko nari mbibabwiye babahaye amadolari amamiliyoni y'amadolari ngo bajye kubakorera rubingi babinjizemo kubavuganira bararya barigendera noneho u Rwanda rwari rwarabyemeye ko rukize cyane ko ari igihugu gikomeye cyane ndetse ibinyamakuru byo mu Rwanda byanditse ngo nicyo gihugu cya mbere cya Afurika kigiye kwinjira muri OECD ko cyatambutse ibindi bihugu byo muri Afurika noneho ariko akantu kashekeje ni ahantu bavugaga ngo ngo ibihugu bya OECD biriya bihugu bikize cyane ku isi mirongo itatu na bitandatu ngo bifite inyungu z'uko ngo akemeza ko uriya muntu wo muri Israel wabakoreraga robingi witwa ngo Prozor ngo yemeza ko ngo ari inyungu z'uwo muryango kugira ikindi gihugu giteye imbere ndetse no ku Rwanda ubwarwo ndongo ko OECD izaba ifite inyungu mu kwakira u Rwanda ikindi gihugu giteye imbere nka nk'ibyo bihugu biri muri OECD ubu kuntu umuntu yabereke kugira ngo abamo amafaranga wagiye kwinjiza muri OECD none kandi bakabyemera rwose bakarabyandika bati u Rwanda rurinjije ubu nguru ruritegura kwinjira mu ruhando rw'ibihugu bikize icyo turi kubona aka kanya niki nuko u Rwanda rurimo kwakira imfashanyo y'ibiribwa y'amayero 500 kandi OECD mikarushira mu bihugu 20 bikere cyane kurusha ibindi ngo bifite ubukungu buri vulnerable kandi rwo rukarenzaho rukagira umwihariko kuko rufite ikibazo cy'ibiribwa mu rurimi mutuku rukaba rufite abaturage bagwingiye barwaye bwaki bakavuga ngo n'abaturage 36% ku ijana mu Rwanda bafite ikibazo cyo kubona ibiribwa donko abo ni FMI bivuga ariko bateye cyokere ngo bashaka kwinjira mu ruhanda rw'ibihugu bikize 36% bya mbere ku isi mutekereza umva kuti ibinyuma by'abari abantu noneho rero banki nayo iti ubukungu bw'u Rwanda buhagaze neza noneho icyo nshaka tuganiraho ariko nahangaha batubeshya imibare bakatubwira ngo bahanze muri gihe cya COVID guhera mu kwezi kwa gatatu kumwaka ushize ngo bahanze imirimo 192,000 mutekereze muzi byabaye muzi neza ko mbibukije bo cyangwa se reka mbibasomere muri mu nkuru yitwa imvano y'ubwiyongere bw'ubushomeri imirimo ihangwa ku mwaka yaragabanutse muri 2020 iyo nkuru yanditswe n'igihe ko ku itariki ya 8/5/2021 hagaragaramo ko muri 2020 mu mwaka wa COVID umwaka wagejeje umwaka wajegeje ubukungu bw'isi ndetse n'u Rwanda ngo muri uwo mwaka rero ngo hahanzwe imirimo 192,071 muri uyu mwaka wa COVID bo usanishije rero hari imibare igenda yerekana ukuntu ubukungu bwagiye buzamuka n'imirimo yagiye ihangwa noneho iyo urebye biriya bintu batubwiye ngo muri uyu mwaka wa COVID ngo u Rwanda rwahanze imirimo 192,000 wumva ko uhita wumva ko uyu mwaka wa COVID wabaye umwaka normal kubera iki kwera kurabona nko muri 2014 mu 2014 ubukungu ibyo mvuga ntago mbyemera ni ibinyuma byabo ariko ndavuga ibyanditse ibyo batubwira suvuga ko mbyemera ko ibintu byabo ni tekinika nta ushora kubyo bunda badaje baravuga ngo statistique ngo ugomba kwemera nako ngo niyo ubwawe wa fakings cyangwa se wa technique statistique witekinikiye ubwawe ngo niyo ugomba kwemera naho statistique ya technique n'abandi bantu ntabwo ugomba kuyemera ahangaha rero ndavuga ibyo batubwira ntabwo uvuga ibyo nemera ko ibyo babwiye ko ari ibinyoma ariko reka turebe nibyo batubwira niba koko bifite injyana baratubwira bati muri 2014 ubukungu bw'u Rwanda bwiyongereyeho 6.17% noneho muri uwo mwaka bwiyongereho 6% ngo bahanze imirimo 146,000 ubwo ni muri 2014 muri 2017 ngo bwiyongeraho 3.90% ubukungu ngo bahanga imirimo 155,000 hafi 156,000 muri 2018 ubukungu bwiyongeraho 8.58% bahanga imirimo 226,000 muri 2019 niho hatwinteresa cyane ngo ubukungu bwiyongereho baravuga ko ubukungu bwabo bwiyongereho 9.48% bahanga irimo 2,223 hafi 2,224 mubyumve neza mwaka wa 2019 ubukungu bwiyongereho hafi 9.5% urebye noneho bahanga imirimo hafi 2,224 noneho rero muri 2020 ubukungu bwarabindimutse buragabanuka cyane bugabanuka bugera kuri munsi ya zero n'2% nta nubwo byabaye zero ubwo ni FMI bivuga munsi ya zero donc 0.2% munsi ya zero ariko bakatubwira ko ngo bahanze imirimo 192,000 urumva ibi ntago bishoboka kubera ko urumva ko baramutse barahanze imirimo 192,000 byaba ari umwaka usanzwe nkuriya hafi byaba bijya gusa kungana n'imirimo bahanze mu 2018 igihe bari bafite ubukungu buri bwazamutse 8.58% kwijana abahanze imirimo hafi mu 200 urumva ko waba ari umwaka uri normal urumva rahanga hadi kinyoma nta kuntu bavuga ngo ubukungu ntibwa imirimo bayihanga ari ku bukungu bwazamutse hari ya rero ubukungu ntibwigeze buzamuka bwagiye munsi ya zero ntabwo atubwira ngo ubukungu bwagiye munsi ya zero ntibwigeze buzamuka ahubwo busubira inyuma munsi ya zero uhanga imirimo 2062 ntibishoboka nta n'ubu banatubwira imirimo aho bayihanze hariho niba ari mu buhinzi mu bworozi mu buvuzi mu bucuruzi mu bubaji mu busudira ntibavuga hariho baraza bagaturima baraho ngaho gusa ariko umva ni ibintu bidashoboka ikindi kinakomeye ku kugira ngo umuntu yemere ibi bintu ikimara batubwira ngo uriya mwaka ngo bahanze imirimo 2062 nuko hari inkuru yasohotse muri Kigali News kuri 2024 ariko ibyo tutuye tubizi deja twabisomye no muri nyamakuru kuko ngo nisiri mu kwezi kwa gatanu 2020 covid imaze amezi abiri igeze mu Rwanda mu kwageze mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu ndumva ku itariki ya 14 kwezi kwa gatatu donc mu mezi abiri kwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu nisi rivuga ko muri kirashyegeranyo cyo mu kwezi kwa gatanu 2020 yavuze ko ngo mu Rwanda kubera guma mu rugo habonetse abaturage b'abashomeri miliyoni imwe mu mezi abiri gusa kuva mu kwezi kwa gatatu kwiza mu kwezi kwa gatanu donc haboneka abashomeri miliyoni imwe n'ibihumbi 400 bakabisobanura gute ngo abashomeri bashyashya bari miliyoni imwe n'ibihumbi 195 mu mezi abiri gusa noneho ngo baza basanga abandi 500,536 urumva ko covid kubera guma mu rugo covid mu mezi abiri gusa yahise ituma haboneka abashomeri hafi miliyoni imwe abashomeri none nta nubwo batubwira niba abo bantu bagiye mu shomeri kubera covid bose barabashije gusubira mu kazi ntabwo bishoboka kubera ko muzi ahantu henshi ari ububari ari amahoteli ari ahantu henshi byahise bipfa ku buryo abantu batigeze basubira mu kazi urumva ko n'abantu bataye akazi icyo gihe ntabwo urabasha kubasubiza mu mirimo bataye icyo gihe kubera covid abataye imirimo kubera covid iyo miliyoni y'abantu yataye imirimo yatakaje imirimo kubera covid ntibabasha kubasubiza mu kazi wowe ukajya kutubeshya ngo wahimbye imirimo 2062 muri uwo mwaka nonese ubundi wavuga gute ko wahimbye imirimo deja imirimo yasenyutse iruta ubwinshi iyo wahimbye urumva ko nta ntibishoboka urumva ahangaha ni ikibazo gikomeye urumva ko ahangaha rero ni ikinyoma bari abantu bashaka guhora babeshya nuko uriya mwaka ntabwo rwose bashobora kutubeshya ko bahanze imirimo 2065 ni inkuru bazaba kubita aho ngaho nuko ari umwaka normal ariko urumva ko niba bariya baravuga ko imibare yabo itwereka ko uyu mwaka ushize wari urimo covid wabaye umwaka normal kimwe n'indi myaka yose urumva ko indi myaka yose nagiye mbasomera abagiye bahanga imirimo 2066 ku mwaka nibyo bavuga ntabwo mbyemera ariko nibyo batwandikira imyaka normal bagiye bahanga imirimo 2066 2055 2200 urumva n'uriya mwaka wa covid niba barahanze imirimo 2092 urumva ko n'umwaka normal urumva rero ko ahangaha ni ikinyoma gikomeye mwaka abantu miliyoni batakaje akazi tukaba dufite abana hafi 333 muri primaire na secondaire batasubiye mu ishuri kubera ko ababyeyi babo batakaje akazi tukaba dufite abantu muri université ngo bagera ku 10% cyangwa 20% by'abiga muri kaminuza nabo batasubiye mu mashuri kubera ko batakaje ubushobozi donc aho wenda babarihiraga babuze akazi urumva ko tukagira n'abantu 350,000 nkuko FM ivuga abantu baguye mu bukene bashyashya abantu 650,000 baguye mu bukene muri uriya mwaka wa covid kugwa mu bukene bivuze iki nuko nabo batakaje imirimo yari batunze abantu 350,000 ubwo ni FM ibivuga urumva rero wumve iyo katastrofe yabaye muri uyu mwaka ukarangiza ukatubeshya ngo uwo mwaka ngo wahimbye imirimo 2062 ushatse kutwereka ko uwo mwaka wabaye normal uri wumva ibintu amarorerwa yabaye muri uyu mwaka muri uwo mwaka wa covid urumva amarorerwa yahabaye wowe ukaza kutubeshya ngo Rwanda rwahanze imirimo 2062 urumva rero ko ni ibintu biteye ubwoba anako ni baravuga ngo batahanze imirimo 2092 ntabwo ari 2062 mu babarire donc urumva ko ni ikinyoma gikomeye cyane ariko kinigaragaza urebye ukuntu abantu batakaje imirimo inganda zigafunga abanyeshuri basubira mu ishuri bagire gute umva abakene bashyashye mu 350 bakiyongera nabo bisobanuro ko abantu bo batakaza akazi ariko bakaza gukora bakadu umubare nkuri ngo twahanze imirimo y'1992 mu mwaka umva ariko ni ikinyoma gikomeye kandi cyaraho ngaho Cedric wafata ijambo ugataka commentaire yawe
murakoze Banyarwanda uyu munsi rwose ndabanza nshimira bwa kabaje mu statistique n'iki byose ari guduha kinashaka gukora ikintu cya logique ku mbaganize igihugu cyashura ni igihugu gitoya turebye nko kwita ni igihugu gitoya cyane ariko igisekeje nuko ntabwo bisekeje birababaje nuko ari igihugu gikenye kirakenye kandi tuyobowe na Paul Kagame watubwiye ngo muri 2020 ngo tuzaba turi igihugu gikize n'ubu ngubu bari kutubwira ngo tukizaba gikize da ngo mu kanya ngo kizaba gikize murebye uzi ko hari n'imijyi ku isi ifite abaturage kurusha y'u Rwanda imijyi ari umujyi umwe gusa urebye nk'umujyi wa Tokyo mu Buyapani ifite amamiliyoni arenze 30 umujyi wa Delhi w'Uhindi ifite amamiliyoni arenze 28 twakomeza urebye no muri Kere muri Egypte n'amamiliyoni 20 iyo imijyi kandi ukubona ari imijyi yateye imbere yari imijyi ikize u Rwanda utari wanagera no ku mamiliyoni 12 dufite ubukene iyo ubonye iyo tubabwiye ko hari shomaje baradusobanurira ngo ya ngo turi ngo turi na umuntu wari wayobora nka Kagame ngo mu myaka mikeya ngo tuzaba turi igihugu kiri middle income turi igihugu cyo muri Afurika n'ahadakena no mu Burayi hari abakene rimwe bakubaka bakize ubundi bakaba ngo yabo turi igihugu cyo muri Afurika ukabara icyo bari kugusobanurira bagashaka kukumvisha ko ifata imyaka 20 wavane abaturage amamiliyoni 12 ngo bavane mu bukene turi bakeya cyane kuba tudashobora gufata abanyarwanda bose tubavane mu bukene ibintu biteye isoni mu kinyejana uko utegeza abantu amamiliyoni 12 ushobora kwibwira ko ari abantu benshi cyane yego ni abantu benshi cyane ariko urebye hari ibihugu biyobora hari ibihugu nko mu Bushinwa ushobora kuba bafite nk'umujyi uyo urenze uyu nguyu nababwiye nabwiye Shanghai amamiliyoni 25 Beijing umurwa mukuru w'Ubushinwa amamiliyoni 19 Zhongqing amamiliyoni 18 igihugu cyose bakakiyobora rwe twebwe amamiliyoni 18 zaho tunabigezeho byaratunaniye no kumvikana no kubana ariko ntabwo aribyo turi kuvuga ubwo ku bintu bya ekonomi ni gute abanyarwanda bakomeza gukena baratubwira ngo ngo twari ibihugu byabaye koloniza ufashe igihugu cyo muri Koreya ifite amamiliyoni arenze yacu igihugu cyo kuri Koreya cyavuye mu bukene Ubushinwa cyari igihugu gikenye cyane ariko cyabivuyemo dukomeze rero kugira ibi bintu byamaye sikize abantu b'abanyafurika abantu b'abanyarwanda ibintu biteye bibabaje cyane sinzi icyo tugisobanure ni gute ukomeza gukena kandi ushobora kuvana igihugu cyawe mu bukene uba ku mfashanyo z'abandi bantu ku mafaranga ku misoro y'abazungu kandi dushobora igihugu cyacu kukivana mu bukene birashoboka ntabwo dukeneye amakaminuza 100 dukeneye ko abanyarwanda bajya wakora n'abo bazungu badadufasha ukareba ukuntu bakubaka inganda abantu bakajya gukora mu nganda ukareba ubundi abazungu urebye abazungu bo igihe cyangwa abandi bose ugiye wari ushaka kuva mu bukene bafata amafaranga bafata n'inguzanyo bakaba ngo reka twubake imihanda yose ariko twebwe tukava ngo imihanda tubereke abashinwa baze bazubake reka tuze amashanyarazi reka tuze tubikore kugira tutakora amashanyarazi dufite gazi muri muri lakivu kugira tutabikoresha mu mashanyarazi ahubwo z'amashanyarazi ukayagurisha ibi ngibi ni bishoboka cyane tutakora ibintu ngibyo ntabwo ari aho ngaho gusa u Rwanda ni igihugu kiri hagati ya Afurika mu Rwanda tuvuga indimi zose kuki tutafungura ibipaka ushaka kwinjira akinjira ushaka gusohoka agasohoka tukareka abantu bagahinga uko babishaka leta ikabafasha igafata inguzanyo ikaba abaturage bagakora amabizinesi yabo nabyo gufata amabizinesi yose agomba kuba ya Kagome n'umuryango we bakareka abantu bakaza bakinjira bagasohoka uko babishaka nta mpamvu igihugu nk'u Rwanda cyagombye gushotora n'ibindi bihugu duturanye nabo ukabona habaye uri nk'uko igihugu kimeze nka nk'Ubugande gishobora kugira umuperezida ugize ugize ibintu bye bya inauguration ibintu byo kuba perezida noneho kagomba kohereza umuntu atari na minisitiri w'umubanyi n'amahanga akamwoherezayo akamusuzugura igihugu duturanye nacyo kandi ari igihugu twagombye aho kureba ese ni gute dushobora gukora ibintu twazagenda tugenda tukanagurisha nko muri ibyo bihugu ku buryo dutuma ekonomi y'igihugu cyacu itera imbere abanyarwanda nibo zababeshye abanyarwanda turi bato turi bakeye igihugu mu Rwanda tumaze imyaka mirongo ingahe amajenerasiyo atatu twara turi independa tugikenye biteye isoni tugomba gukanguka ibi ngibi ntabwo byumvikana ni gute igihugu gifite abamiliyoni 12 gikomeza gukena kirakeye kubera ko amafaranga yose agenda mu muryango umwe abantu bakaba bari bakirwana ngo sinzi ngo kanaka ngo sinzi ibyo yavuze kuri radio abanyarwanda turi bakeya ni gute dukomeza gukena ntabwo byumvikana ni gute ibindi bihugu nuko biteye isoni urebye uko ibindi bihugu biba bifite abaturage barenze abacu ariko ukabona ibihugu byarateye imbere biri muri middle income twebwe ahubwo tukirwa tubeshya abantu ngo turi muri middle income abantu bari kwicwa n'inzara n'utuzi bafite bakajya muri kaminuza bakiga bakabura utuzi ahubwo twebwe tukaza twirirwa turushaka kujya kurwana ku isi yose ariko twebwe ibibazo biri aho ngaho mukuri ibibazo dufite ntabwo ni birakomeye kuri twebwe ariko urebye isi ntabwo ari ibibazo biremeye cyane ibibazo byagombye kuba twashobora gusobanura mu buryo bworoshye abanyarwanda tugomba gukanguka tukabona ko dufite opportunity kuba turi muri Afurika hagati y'ibihugu by'Ubugande ibihugu bya Tanzania n'ibihugu bya Congo n'ibihugu by'igihugu cy'u Burundi tukareba ukuntu tubana n'ibyo bihugu tugafungura imipaka tukubaka naho ngaho ngo tubafashe naho tukubaka ngaho tugadoreho tugakora ikintu cyo gufungura economiquement cyo kwinvestisa bashoramari ibyo byo kurwana n'abantu bose tukabireka murakoze
murakoze cyane katuye kwa Jean Pierre tugerageze kunyarutsa dufite ingingo nyinshi Jean Pierre Jean-Pierre utumva?
Uva. Ndabumve duari
muri turakumva. Wi turakumva.
Ya urakoze cyane Cedric ndamushimye rwose avuze neza ariko iriya mirimo kira kibazo cy'imirimo yahanzwe mu byukuri 1972 n'ijana 71 tubanze twisegure ku Banyarwanda iyo ntago tuba tubivuga kubera yuko tubyemera iriya mirimo yose wagiye uvuga mu myaka yose bavuga ngo yagiye yiyongera biriya byose ni amafuti ni ukubeshya abanyarwanda cyane abanyarwanda bari mu gihugu ni ukubabwira yuko bari ku kinyoma bayobowe n'ikinyoma kugeza ubu ngubu kidashobora kugira naho kibageza ibyo ntabwo bishoboka iriya mirimo ingana kuriya nge navuze nti keretse niba ari umubare w'abantu bagiye barara muri stade kuko ari ibintu byaje bishyashya bizanywe na covid mu mwaka wa 2020 ni ubaze abantu baraye muri stade yenda ushobora kubabona buri joro abagiye bararamo hariya rero ubwo kuri Kagame atekereza ko hariya babaga bari mu kazi yenda bakarayemo kuko wabonaga ari ibintu bidasanzwe byabaye ibindi bihugu bitagiye bigira kandi byarazanywe na covid mu mwaka wa 2020 ibyo rero kwirwa abeshya abantu mu byukuri ngo imirimo iriyongera cyangwa n'abakora ese aba bakora zi statistique bo nawo umuntu tarabarwaye mu byukuri none se imirimo iriyongera buri mwaka abaturage bagahora abashomeri imirimo iriyongera bagahora bafata abantu bajyana iwawa kubafungirayo buri mwaka bajyana babatoza abo bashyizemo bakabajyanayo bakabatoza bakongera bakagaruka bakongera bakabasubizayo iyo mirimo se ya buri mwaka yiyongera yabiva hehe ijya hehe mu byukuri ni gute none igihugu wamugani wa Cedric aravuze ati twagombye kuba twarateye imbere mu byukuri dukurikiye uko ibindi bihugu bigenda bitera imbere ntabwo ari ibintu bavukanye ntabwo nabo baba baravukanye ubukire bariga nka bya bihugu bya Malaysia bya Indonesia bya Singapore ziriya za Singapore abantu baza mu bihugu by'aba West kwigirayo muri za Amerika mu Bongereza mu Budage muri za Canada bakiga babashinwa bose bagerayo ubumenyi bize bakabuhinduramo imikorere y'iwabo abantu bagateza ibihugu byabo imbere niho uzajya usanga ibihugu byose byarateye imbere ariko ibya Afurika bitajya bizamuka na gahoro rero ahantu nkundiye Cedric mu bintu avuze mu by'ukuri ni uko asobanuye tureke kubeshyana abantu bavugisha ukuri ibintu bigaragare noneho n'ibikosorwa bikosorwe ntabwo numva ukuntu umuperezida yajya yirirwa ajya imbere y'abantu ababeshya nabo bakabyemera kandi ntibanamuvuguruze ni nacyo kibazo dufite inteko ishinga amategeko dufite ubucamanza n'iki byose ntabwo bamuvuguruza ibintu ngo basobanuze batese ibyagenze gute nkubeje ejo bundi ikintu kibabaje nshaka no kuvugaho urabona ejo bundi Perezida Kagame yagiye imbere y'abantu mu nama asobanura yuko ngo atazi icyapfa na Perezida Museveni mu gihugu yabayemo ngo igihugu yabayemo ntibarebana neza nicyo kisa nk'aho ngo ari umwanzi ngo ntashobora ngo kumenya impamvu batumvikana ibyo ukabibwira abanyarwanda ukajya imbere uri nk'umuperezida ugasobanurira abantu ufite imbere yawe bakumva yenda tuvuge ko harimo abagukunda n'abatagukunda harimo abazi ubwenge benshi abadogiteri abantu bafite ubumenyi bunyuranye ukababwira ko utazi icyupfa na perezida mu gihugu wabayemo aha abantu bagufashije ukagera mu gihugu ugatura ukubaka ugakora byose wineza ugira ubuti warangiza ukajya imbere ukavuga uti ntago mbizi ibi bintu rero Cedric mushimiye ni uko avuze ati tureke ibintu byo kubeshyana abantu bavugisha ukuri cyane cyane kubwira abaturage b'igihugu igihugu ntago ari umurima n'urugo rwawe ntago rukontorora kuriya igihugu ntago ari ikintu kiri independent ku muntu ku giti cye nubwo Perezida Kagame yajya imbere hariya akababeshya ariko bamenye yuko mu minsi iri imbere ntabwo ari perezida uzabuhari ntabwo ari Kagame uzabuhari kandi icyo gihe n'abana be bazaba bakeneye kubaho neza abo bafitanye relasiyo abuzukuru abuzukuruza abo bose noneho iyo umuntu agiye hari imbere akababeshya rero bakabyemera nuko barimo arabeshya igihugu arabeshya igihugu kandi ntabwo ari ibintu n'ubundi yakagombye gukora wenyine ni ibintu akorana n'abandi ariko noneho niba bamushyigikiye muri icyo kinyoma ntabwo bari kureba mu by'ukuri mu myaka 2023 imbere uko igihugu kizaba kimeze none se baravuga bati ngo iyo mibare yabo ngo mu 2030 ngo ntago ruzaba rwageze kuri miliyoni kamwe ngo kereka mu 2050 naho ntibishoboka byose ntibishoboka bagumye kugenda makiriya kinyoma ntibakinyomoze ntibemere ko opozisiyo igomba gukora tout simplement opozisiyo igomba gukora kugira ngo ishobore kunyomoza biriya bintu igihugu gishobore gutera imbere igihe rero abaturage batayishyigikira yenda bari gushyigikira umuntu runaka ariko bemere ko opozisiyo igomba kubaho atari biriya by'amanyanga baba babwira abantu ngo za Green Party ngo ni opozisiyo n'ariya mashyaka yandi bihimbira so aha rero akaba ari ikintu gikomeye mu by'ukuri kubivugaho tuvuga ngo abantu ngo imirimo yariyongereye mu gihe cya covid abantu bose ubuse ubaze ahubwo abataye imirimo bangana iki ko twarabavuze twavuze abarimu Edward nawe wari wabivuze abarimu bavuye mu kazi hari aho wumva ngo kumva ngo abantu bigishaga ngo ntibajye kubaka ngo amashuri ngo y'abanyeshuri igihe bashaka kuyongera nyine kubera ingamba za covid umwarimu akavuga ati sinigeze niga kubaka sinzi no guhereza uko umufundi ahereza none nzajya kubaka gute ari ukubera akazi yabaye umushomeri byarangiye ubwo ni urugero rw'abarimu ariko n'ahandi mu nzego nyinshi mu by'ukuri akazi karabuze numva ntatinda kuri iyi ngingo uretse ko ni ikinyoma gusa bajye batwumva bumve ko tuba turi kunyomoza tubabwira ko hari leta yo kubeshya gusa kuva ku kintu cya mbere kugera ku cya nyuma ari ukubeshya gusa naho ubundi statistike nazo n'abazikora ni abarwayi mu by'ukuri ni ukutamenya cyangwa ni ukumenya kubeshya nabo nk'uko sebuja abibashyiramo ariko ntago tukwiye kubyishimira na gahoro Edouard nabandeke yaho murakoze
akoze cyane reka nje kwa Laurent Laurent uratwumva
ndabumva
okay nawe watanga itekezo cyawe kigufi kuri ingingo tukakomeza ijambo ryawe
murakoze nta kintu kinini navuga ko bagenzi banjye babivuze ahubwo wenda nabaha akantu gatoya turimo guhunga hari ahantu twageze mu gihugu cyo muri Afrique centrale noneho tuhageze kujya ngo mbabwire ukuntu vrema iyo umuntu ataza wava ntamenya aho ajya noneho hari umuntu wahageze avuye i Rwanda kuko yari umucuruzi wari ufite n'imodoka nziza noneho wahageze agiye ku isoko yanyuze imbere y'isoko abona imodoka nziza yari afite muri icyo gihugu twari turimo aba umudamu ayujujemo ibijumba inyuma yapakemo imboga iyo yatekerezaga yari afite iwacu yari gukomeza asanga bayijyana ku isoko abadamu bajya guhaha kugira ngo bajye kugurisha ibintu ariyo barimo gukoresha noneho arataha aravuga ati rero nibwo yatubwiraga ati utaza hava ntamenya abazi ni ukuvuga ngo birababaje kugira ngo umuntu ahaguruke avuge ngo u Rwanda rwaba Singapore ntibibaho turarwaye ni ikibazo gikomeye cyane ibyo Cedric yavugaga turarwaye biteye ubwoba irenze urugero ubwo nagira ngo wenda nongera ako kantu kuko byinshi babivuze mwumve ahantu tuba turi mwumve ukuntu umuntu yikirigita agaseka nta n'ikintu bishobora kumumara ndumva naranahagarira aho ngaho gusa mvuga ko ibintu dabore twebwe tuba mbere yuko avuga mbere yuko bajya gutangaza ibyo byose bagombye kwisuzuma bakamenya ariko kubera ko umutima ntawo ntabwo babishoboye ubwo rero bitangire kuri Bwana Cedric abantu bafate confiance batekereze neza ahubwo se tubitangirire hehe kugira ngo uwo mutuboneke murakoze
murakoze cyane gatye kuri ingingo hari ingingo wenda umuntu yasubira n'abantu benshi bariganiriye ariko natwe reka tuyisubiremo abashoramari bo mu cyama cya FPR barabogoza bafite ibibazo nubwo hari inkuru yasohotse uyu munsi nayo umuntu yayibabwira kubera abantu bakozwe n'isoni sinzi mwanyibutsa hari inkuru niba ngo ari nguge yagiye gufata umuneke asanga wayinanira akavuga ati n'ubu ntabwo nagushakaga simbizi ibintu nk'ibyo ngibyo iri nkuru yasohotse ivuga ngo gusubika go muri iriya nama ya komini werifu yagomba kubera mu Rwanda ngo kwisubika ngo si igihombo ku Rwanda mutekereze iyo nkuru ariko ni bya binini bya niba ari ya nguge yagiye gufata umuneke wa itabasha kuhikira ikavuga ati n'ubundi ntabwo nagushakaga urumva noneho donko ahangaha muzi neza ko uriya Clara Kamanzi yavuga ngo iriya nama niba ngo baza Rwanda ruzabyungukiramo miliyoni 700 z'amadolari niko atangiye avuga abenshi bacuruzi benshi bavuga ko bari barafashe amafaranga menshi bagashora mu mahoteli mu modoka bakagira gute ibintu byinshi cyane bakaba barabihombeyemo noneho habwa ikibabaje nuko bari kubumvisha ko impamvu ari covid ngo yabiteye ahangaha rero hari iyo inkuru ivuga ngo u Rwanda nta gihombo rwagize ko kubera ko iriya nama ngo itabaye itazaba urabona ko ngo baratanga impamvu bavuga ngo bari abantu baturutse imihanda yose yo ku isi ngo iyo baza ngo bari kuzaza ngo wenda bakazana covid abanyarwanda bakayandura izo covid zabo bazaba bazanye ngo kandi kubera ko ngo abanyarwanda badakingiwe kuko muzi neza ko mu Rwanda abantu 300 kuri miliyoni 340 ngire ngo kuri miliyoni 12 nibo bakingiwe bonyine urumva ugabanyije nta nubwo baragera kuri turuwa purusa urumva ari 2.6 purusa bakingiwe hari b'abanyarwanda kabiri n'ibice bitandatu kujyana nabo bakingiwe noneho abangaba baravuga bati iyo nabo bashyitsi baramuka baje ntabwo bari kubasha kujya mu masoko kubera ko bafite ubwoba ko abaturage batigeze bakingirwa ntibari kubasha kujya mu masoko ntibari kugera kuri moto ntibari kubasha kujya guhaha wenda bari kuza bakizingira mu mahoteli gusa kubera gutinya covid iri mu Rwanda iri hanze kubera ko abanyarwanda badakingiwe bati nta nyungu twari kubibonamo ikindi bavuga bo numva ari ibyo ngibyo bavuga dongo batinya kuba bazana covid kandi ngo niyo baregera mu Rwanda ntibari kubasha kugisanzure kuba batembera ngo bajye mu masuku bajye ku moto bajye hano hanze kubera ko mu Rwanda hari covid none hari ikibazo rero hangaho umuntu ya profit akanavuga hari inkuru rero nabasohoye mu kanya bavuga ngo mu Rwanda hagati ku itariki ya 16 hagati itariki ya 16 n'itariki ya 30 Gicurasi ngo hazabera championnat ya basketball yo muri Afrika izahuza ibihugu ibihugu bigeze ku 10 amakipe aturuka mu bihugu bigeze ku 10 yo muri Afrika n'ubarabonye mu za Tunisia za Maroc za Egypt za Senegal za Angola na ndumba na Angola irimo na Cameroon simbizi Senegal iri mu Rwanda nabo rurimo na Madagascar irimo none niba abo bantu bavuga ngo bagize imana ko iriya ya namita zaba kubera ko abo bantu batutse imihanda yose yo kwiseri kuzabazana covid kuki noneho bemeye ko uyo amarushanwa ya basketball azabera mu Rwanda kandi abantu bazaza baturutse imihanda yose mu bihugu byinshi bitandukanye kandi nabyo birimo covid 19 urumva ko ahangaho byanaje rero ikibazo ntabwo ari covid ikibazo ni izindi mpamvu zatumye iriya nama ya toga mu bihugu bivuga icyongereza itaba kubera ko niba brema niba ari abanyarwanda bavuze bati mureke iyo nama ye kuba batazaturana covid n'iki byose abaturage bacu tuzasha kubarinda ntabwo bari kuvuga ngo inama kandi iyo nama izaba ubundi yari kuba mbere yuko iriya yatoga miba ngo iyo yaba ari ikibazo cyo gutinya covid iriya ndwara ya covid icyorezo cya covid ari cyatumye bavuga ngo duhagaritse iriya nama ntabwo iriya nama yari kuvuga ngo irasubitswe nibarangiza bavuge ngo mu Rwanda hagiye kubera andi mashampiyona y'ibihugu byinshi y'amakipe aturutse mu bihugu byinshi byo muri Afurika ahuriye mu Rwanda nkuru baranavuga ngo hari abantu bazaza baherekeje ayo makipe bagera ku 1000 urumva niba abantu baramutse baje barwaye 1000 barahagije n'ayo makipe aramutse afite abantu barwaye n'iki byose birahagize kugira ngo akongeze abantu igihugu bagikongeze kirwari urumva kandi niba bavuga bati aba bantu ntibazarwara dufite mesure tuzafata ingamba tuzafata ku buryo azaza gukina amakipe azaturuka muri ibyo bihugu 10 azahurira i Kigali dufite ingamba tuzafata n'abantu bazaba baherekeje n'amakipe ku buryo wenda tuzabapima tuzagira dute dufite ingamba tuzafata zo kurwanya covid ku buryo nta kibazo kizaba none se kuki izo ngamba bavuga bazakoresha kuki batazazikoresha kuki batavuze ko bazazikoresha kugira ngo inama ya cogamu iteranire mu Rwanda urumva aho ngaho ni ikibazo ahubwo abacuruzi bakibeshwa ngo inama yasubitswe kubera ko ari covid bamenya ko mu makuru yabashije gutambuka mwumvise ko bavugaga ko abayihagaritse abasubitse iriya nama bavugaga ko hari ikibazo cya boycott inama ibihugu byinshi byanze kuyitabira ni boycott niko umuntu yavuga ko bavugaga ko inama abakuru b'ibihugu bazayizamo hari i Kigali batazagera kuri 20%. Ikindi bakavuga ko mu nama zitegura iriya nama nanone mu nama zibanziriza iriya nama kandi numva zaraberaga ku buryo bw'ikoranabuhanga izo nama nazo ngo zitabiriwe ku kigero kirageze kuri 15%. Urumva inama zirategura iz'abakuru b'ibihugu wenda n'abaminisitiri n'abandi n'abandi bantu wenda b'abafunksiyoneri bagomba gutegura inama y'abakuru b'ibihugu ubwabo bagomba kubanza guterana kandi bagaterana mu buryo bw'ikoranabuhanga ntabwo ari ukuvuga ngo bazahura ariko ngo abayitabiriye izo nama zo gutegura iz'abakuru b'ibihugu nabwo ntibigeze bagera kuri 15%. Urumva rero ko iyo nama yaba igomba kubera mu Rwanda ibihugu amahanga menshi habaye boycott kutitabira iyo nama no kwirwa urenda nko kwirwanya kugira ngo abantu n'inama zikorerwa kuri internet abantu bange kuzitabira haza abantu batageze kuri 15%. Urumva ko ni ikibazo gikomeye. Urumva rero ko abo ngabo b'abacuruzi bakibeshya ibyo ngibyo barababeshya gusa babihombeyemo urumva ko bafashe inguzanyo nyinshi ntabwo leta zabafasha kuzishyura bazirwariza bikaba bivuga iki rero bikavuga ko amakosa y'abayobozi ushobora gushyigikira amakosa ubwawe akaza kugiraho ingaruka urabona ko bari abantu batanga imisanzu muri FPR ifunga abantu bagakoma amashyi bakica abantu bagakoma amashyi abantu bakaburirwa irengero bagakoma amashyi donc ibi byose FPR ikoze gushimuta abantu bagakoma amashyi none FPR ikoze amakosa cyangwa se na Kagame bakoze amakosa abateza igihombo mu mufuka wabo abateje igihombo cy'ubukungu mu mufuka wabo urumva rero ko amakosa y'umuntu ku giti amakosa y'umuyobozi w'igihugu ashobora gutuma ugira igihombo mu bukungu bwawe nibyo bibaye kuri bari abacuruzi b'abanyarwanda abantu benshi bari bategereje inyungu kuri iriya nama ya Chogam babihumbiyemo kandi bitewe n'iki ntago bitewe na covid cyane cyane bitewe n'amakosa ububanyi n'amahanga bubi cyane uko Kagame yica abantu abashimuta ababuri birengero abagira gute ya muri bintu abarya nduruzo bazivuga zo muri zabarnyahe aho ngaho icyo kibiteye akenshi akaba ari cyatumye nyine ibihugu byinshi biboyikota iriya nama noneho ikabura abantu bahagize bo kuyitabira urumva ko aho ngaho harimo ikibazo cya politiki ubwo rero ushimishwa na politiki ya Kagame niyemere nawe ajya ahomba aho ngaho umujyumeneza iyo yaba twari muri kindi gihugu cyubahiriza uburenganzira bwa muntu urubuga rwa politiki rwisanzura nta munyamakuru nta uhohoterwa nta muntu buri gurengero nta munyapolitiki ufungirwa ubusa nta muntu umuturage bagenda batekinikira ibyaha ngo bagere babata mu minyururu ibyo bitahaba inama yari kuba bari abacuruzi bose bakabyungukiramo bakabona inyungu zabo kibasigare mu imyenda urumva rero ko amakosa ya leta cyangwa se amakosa ya Kagame na FPL niyo abateje igihombo ahangaho umuntu yanayibutsa afite nibarasobanukirwa kwa bigaragara ko batarashyira ubwenge kugira ngo bamenye uko byagenze afite ntibaramenya ntibarareyaliza ngo bamenye agatendo kabaye uko byagenze byatewe n'iki kugira ngo iyo nama itaba ntibarabimenya ntibarashyira ubwenge kugira ngo bamenye uko byagenze bagende babaze bagenzi babo baperereze bamenye uko byagenze nibamara kumenya uko byagenze niho bazamenya niyo bagomba kugumya gukurikira Kagame cyangwa kumushyikira mu mafuti ye abateza igihombo cyangwa se niba bagomba guhindura umuvuno bakareba uko muri kiriya gihugu hazaho ubutegetsi bwubahiriza uburenganzira bwa muntu ku buryo butazajya bujya mu makosa nk'ariya bigatuma abantu banabihomberamo ikindi ibi birasana bya bindi byo muri kuri M23 mu gihe Kagame yajyaga muri Congo agiye gushyikira M23 na nyuma yaho akenshi akajya akora amakosa kugereza amafaranga ya za ONG ibintu nk'ibyo ngibyo noneho ONG zimwe zigafunga zigataha igitugu kimenyane uburenganzira bwa muntu noneho ONG cyangwa zimwe na bamwe bazimwe bakazihambiriza izitemeye ko amafaranga yayo bayarya ku ngufu bayanyereza bakazihambiriza ariko iyo umuyobozi akoze amakosa ya leta nako akoze amakosa agatuma ONG zitaha zikava mu Rwanda zigasubira iwabo abaturage nibo babihomberamo mureba abantu babakora muri ONG abashoferi abaturage basanzwe abagemura abagira gute ibintu bikora abaturage abafashwa abo bose babihomberamo bafite imiryango bagomba gutunga bakora muri za ONG n'abafashwa abo bose bahita babihomberamo kubera iki kubera ikosa ry'umuntu umwe ahangaha rero ikaribyo twari baguye kuva kera ni kimwe na bya bindi wabonaga abantu b'abarimu abantu b'abakozi bo muri leta bari muri za universite hose tubwira gusa ariko ko mwirirwa mukomera amashyi Kagame arakora ingendo 50 mu mwaka zigatwara miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda mwebwe mukamarame abanyeshuri babone buruse abarimu ntibahembwe amafaranga wakoreye ntuzayabone amafaranga biso ntibazayaguhe donc ugasanga uwo urabihomberamo materiyeri do mu buryo bw'amafaranga urabihomberamo ariko kiri gukoma mu mashyi ushimagiza Kagame amakosa yuko ayashimagiza yisa abantu ukabashimagiza ubu rero bagombye kumenya ko nta muntu ugomba gushimagiza nta muntu ukwiye gushimagiza ubugizi bwa nabi bwa Kagame niba yisa abantu ukamushimagiza okay umenye ko ibyo bintu akora bizashyira no guhangana n'amahanga haba mu bihugu duturanye no guhangana n'ibihugu by'i Burayi n'iki byose biriya bitanga inkunga kwirwa ahanganye nabyo ukamushimagiza ukamukomera mu mashyi menye ko bizagira ingaruka ku bukungu bw'igihugu nawe ubwawe bizakugeraho ubu ni ibyo ngibi bibaye nyine iriya nama ntibe abantu benshi bakabihomberamo ahangaha rero abantu bakwiye guca ubwenge bagashyira ubwenge ku gihe bakamenya ko ubutegetsi bukora amakosa bugatuma buhangana n'amahanga hakaza ibihano hakaza ibiki byose hakaza za boyikote nk'izo imfashanyo zikazahagarara n'ibiki byose nabo ubwabo bizabagiraho ingaruka bazabihomberamo abantu bakwiye kumenya ubwenge bagashaka ubutegetsi buzima nko mu bindi bihugu ubutegetsi buzima butabahombya siyo no kwica abantu no kugira gute ariko buhombya abaturage reka ndekera aho ngaho tujye kwa reka ndebe hashobora ko dufite undi muntu uje reka ndebe ko hari undi muntu uje ntawe reka njye kwa Ntwari Cedric watanga igitekerezo cyawe kigufi Cedric
murakoze ya ikibazo cy'ubukene mu Rwanda
ni kibazo gikomeje guhangayikisha umuntu wese ukomeje kubona ibibazo cyangwa ubibamo banyarwanda n'icyo twose cyukora nago ari ikibazo nyine nago ari nk'imvura cyangwa ikintu kiva ahantu tuzashumuraza badufite kontrole biva ahantu hamwe gusa biva hitwa Irugwiro village aho ngaho rwose buri muntu abyumve niko kandi buri muntu wese aba abyumva niko buri munyarwanda agomba gushyira hamwe n'ubundi hamwe tugakorana iyi sisitemu tukayivana utati yindi sisitemu kandi buriya hari abantu bashyizeho Amerika hari umugabo witwaga Thomas Jefferson yari umuntu wiyemeraga ikintu cya demokarasi akajya avuga ko buriya y'abantu n'ikintu kiva mu bitekerezo cya rubanda niho icyo gitekerezo mu kitizo cy'abantu benshi nyine kwa rubanda rwinshi nyine niho biba biri byiza mu matora avuye noneho mukakaza ikintu cy'ikiganiro hagati y'abantu bose bakacyemera kandi buriya ikintu abantu bashyizeho akazi ko kuzamura rubanda nicyo kituma igihugu kitera imbere kandi kigashobora kwiadapta ku bintu byose kandi iyo urebye ibihugu nubwo twabibonye ku gihe cya Habyarimana nyine Habyarimana akaba yarapfuye no system yose ikayitigwa ko yayishinzwe ku muntu umwe niko biba bimeze niko ntabwo system yose nagushobora gukomeza cyangwa ibihugu kirekire iyo biba bishinzwe ku muntu umwe cyangwa ku muryango we biba biri ngombwa ngo haze system cyacu ikibazo gihari ntabwo ari ikibazo kiri ekonomike cyangwa se kubera ko dutandukanye na politike cyangwa se kubera ko twumva ko politike ya FPR ari mbi ko ari ukundi bari kubikora neza ni kubera ko ideoloji yabo yose iri mbi ideoloji yose ishinzwe ikintu kiri kibi ikintu kimeze nk'uburozi mu mubiri politike nyarwanda ahubwo hagomba kuza repubulika nyayo repubulika ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku burenganzira bwa buri munyarwanda ku gihugu cye abantu batekereje gutyo bafite igihugu kimeze gutyo ibibazo byose turi kuvuga ubu ngubu byahita bishira bamukoze
urakoze Cedric reka ingingo duhe twakire Mbaduko ari tuganireho noneho dufate indi ngingo ya nyuma Mbaduko uratwumva
nge ndabumva
natwe turakumva neza cyane Mbaduko turagushimye ko waje mu kiganiro ubwo wasuza batwumva ukanatanga komantere kuri iyi ngingo noneho tukaza gufata indi ya nyuma tukarangiza ijambo ni ry'Abambaduko
urakoze cyane ugize neza Edouard Kabagema nuwe maza gusuhuza gusa munyihanganire hano biri gucikagurika cyane kubera meteo imeze nabi nagiye mva ko kenshi cyane kuri radio ubwo munyihanganire ubwo rero ndasuhuza Madame Chantal ku buhanga bw'ibyuma na directeur wa radio na televiziyo yacu komiseri Serge Ndayizeye nkaramutsa n'abagenzi bacu turi kumwe hanyuma nkaramutsa n'abantu bose babumva radio itahuka no ubwo rero ntagira ngo nange igitekerezo cyanjye nubwo byavuzwe kenshi ku bintu byacogamo Professeur Kamba ndagira ikiganiro cyiza cyane na Serge arabisobanura neza cyane nange ku buryo natangaye ukuntu nyine byagenze n'ukuntu kagatamenyeye uko bamukinye ariko n'abandi bose bagiye batanga kuri radio itahuka barisobanuye neza cyane ku buryo ubuhamya batanze ntabwo ndatanga uburenzeho ariko sinaba buri cyo mvuga kuri ibyo bintu nyine by'ukuntu ucoga bimaze gusubikwa inshuro ebyiri zose kandi nyine bakanya bavuga ngo ni corona ariko wibusesenguye neza nk'uko bamaze kubivuga ushobora gusanga hari n'izindi mpamvu nyinshi cyane mbo Madame Patricia Scotland yatanze ibaruwa niwe wabivuze kuko Kigali byahinaniye kubisobanura kandi bigaragara ko batazabishobora nibwo yatanze impamvu nyine avuga yuko yiyerurutsa yavuze yuko ari icogame ihagaritswe kubera isubitswe kubera coronavirus icyorezo cya coronavirus cyari kiri ku isi yose noneho bagasanga batazashobora gukora iyo nama nk'uko byari bikwiye hanyuma no kuzuminga nabyo bakabihagarika no gukora kuri bakoresheje za zoom na za nzira za bira virtuel hanyuma rero
ya nuko byagenda gusa ikibazo mfite komeza kwibaza yarawe yaravuze ngo bazarewe ukuntu bazayikora umwaka utaha icyo kibazo nkaba ngifite nibaza niba koko mu Rwanda rwa kaga hazapfa habaye cogamo bo uko iminsi yicuma mu maso yanjye niko bigenda birushaho kugorana ibibazo bigenda biba uruhuri cyane cyane biturutse ku mahane ya kaga atukana asuzugura abatumirwa cyane cyane uko yirirwa agira igihugu cya Uganda aricyo cyamureza kikamujyana n'icyo aricyo akunze kuvuga ngo abantu ngo bagizwe FPL yaje bagize icyo aricyo nawe Uganda niba mwizi icyo aricyo ajya bimenya bimenyere hanyuma ikindi nuko akunze kwiyambika ubusa cyane cyane mu manza ziteye isoni urugero n'uriya rubanza rwa Idamange ariko se nakwibagirwa n'urubanza rwa Paul Rusesabagina bamubaza bati kuba mushimuse agatangira gusasa imigeri agashaka gasa n'ubyibagiza akabeshya ngo abindi bihugu birabikora ariko imikorere ye ntabwo ijyanye ni amategeko mpuzamahanga ibyo niko bimeze niko mbibona kandi niko biteka n'abandi benshi niko babibona ikindi ku giti cyanjye navuga ngo ese ubundi iriya cogami yiba yari gukora koko hari kuvamo ishoramari hakavamo inyungu abantu koko u Rwanda rukahungukira nk'uko babitubeshye igisubizo cyanjye ni oya ntabwo ari byo ahubwo ikintu bari gukuramo ni table d'honneur ya kaga kuko akunda ibintu byo kwifotoza kwishyira imbere urebe ukuntu yayoboye African Union urebe ukuntu ajya ayobora udukomisiyo tumwe na tumwe noneho ugasanga rero akunze kubyuriraho cyane agakoresha abarobiste noneho bakamugaragaza cyane bikabije ariko ubundi ntabwo hari kuvamo inyungu zihambaye kuba ku Rwanda ku baturage b'u Rwanda niko mbibona niko mbyumva ikindi uriya madamu Claire Kamanzi abitangaza yavugaga ko haza mu gucugamo niza hazavamo miliyoni zirenga 700 z'amadolari hazaza abantu bazaza mu nama barenga 10,000 bakazajya mu mahoteli bakazarya bakazasiga amafaranga menshi mu Rwanda bamwe bakazanaguma mu Rwanda bakazagura amasambu bakazagura bakazagira ubucuruzi ibintu bakenera byangombwa noneho bikazatuma igihugu gitera imbere aribyo cyari gipindi ntaho bihuriye n'ukuri ntabwo ariko bigenda kuko none se ahandi habaye cogamu niko byagiye bigenda none se ibihugu kuki byinshi bitayirwanira ngo yifate ahubwo ugasanga bitera imigeri bitayishaka ni ukuvuga rero ko ntabwo wunguka nkurikije n'ababesesengura baza aho cogamu yagiye ibera ntabwo ari inyungu zihambaye zivamo ahubwo nuko nyine bavuga bati inama igomba kuba hanyuma nyine bakaba ariko ntabwo ari kuvuga ko ngo hari inyungu zihambaye zivamo ntabwo aribyo mbo ibi binyibutsa igihe generali muganga Mubarak nawe yabwiye abamotari nawe atanga igipindi avuga ko ngo bagiye yabasabaga icyo gihe nyine kugira isuku kubahiriza amategeko kwitwara neza kwiga icyongereza n'ibindi nk'ibyo ariko yababeshya avuga ko ngo bazagira amafaranga menshi cyane ngo amadolari avuga 1,000,000 nibaza aho abikura bagasanganya n'ibintu biteye bidashoboka ushize mu mibare nyayo ya business noneho ndangiza rero navuga ngo amahanga amaze gusobanukirwa neza imikorere ya kaga ingero kurenga ku mahame ya diplomasi ni umwuga umaze igihe kinini cyane imyaka irenga nk'ama ibijana byinshi ku buryo rero ni ikintu classique cyane kizwi kandi cyubahirizwa kandi bakomeyeho cyane cyane nk'abanyaburayi ndumva babikomeyeho ku bintu bya diplomasi babikomeyeho noneho yabigenje se byose yabigize perver yahinduye za ambasade indiri z'ubugizi bwa nabi gutanga utuzi twa Dan Munyuza gushimuta no kwica abamuhunze n'ibindi byinshi ndetse n'abamushyigikiye basigaye bibagora kugorora ibyo aba yazambije kuko ni byinshi cyane muri make rero ndangiza navuga ngo cogamu yaguye mu mazi yagiye nk'amahembe y'imbwa kandi na bira mambu n'umwaku yenda sinahamya ko ari byo ariko kuva bakindura Kizito Mihigo mutagatifu Kizito Mihigo byo byahize bizamba byose mu Rwanda nibwo corona yaje ikubita hasi u Rwanda rujya mu kimu mwijima indege zakaga zirazisa nizihagaze nakaga nibwo yahise ajya mu ndaki ku buryo rero muri makeya hashobora kuba harimo n'ibihano by'Imana hashobora kuba harimo na diplomasi yacu y'abayobozi bacu harimo byinshi bifatanya harimo ni umwumvise abana bavuga yuko ngo n'abaturanyi ngo bashobora kuba barabagambaniye ngo abandi babagirira ishyari muri makeya ibyo kwa kaga biri kugenda byigaragaza amahanga amaze kumenya cogamira narengana niyitaza n'ibiki byose ibindi biri kugenda bijya hasi bijya hasi murebe n'ibira bya ndangiza murebe pardon murebe ibiriya birori byabereye mu Bugande murebe utaruhare ngo yari yagiye mu ndaki cyangwa muri bunkaye murakoze cyane icyo kigarura nifite cyo kubabwira hanyuma nkaba mbashimira mbasezeraho babwira ngo nakagaruka naho utaha murakoze cyane mugire imigisha y'Imana
urakoze cyane mbaduka kuza kuduka ibitekerezo Imana kurinde ubwo nubona kanyu utaha nabwo uzanyaruke urutere ingabo mu bitugu ijoro ryiza Imana ibane nawe bo ntangiza ingingo rero nuko hano twavuze ko Kagame ubundi muri bibiliya cyangwa se muyoboka Imana harabavuga ngo gutegura inzira z'Uwiteka umuntu akarabigereranya na kuriya Kagame yavuga ngo arategura inzira za cogamo inzira z'Uwiteka rero kuzitegura nyine nukoza imitima abantu bakareka ibyaha bakagira gute nicyo ntabwo gutegura inzira z'Uwiteka ari ukujya gukubura umuhanda nako gukubura umuharuro gusiga inzugi no gusiga amabati no gutegura byo no gutegura imitima ibyaha abantu bakabireka bakagororokera Imana niko umuntu abyiza noneho tubigereranyije n'ibya Kagame bavuga bati uriya muryango wa Commonwealth uriya muryango ugizwe n'ibihugu bibiri by'Icyongereza hari amahame ugenderaho ibipimo ugenderaho mu byerekeye kubahiriza uburenganzira bwa muntu Kagame ati ndi kwitegura rero inama aho kugira ngo agende icyo nuko kivuga none twagisubiramo aho kugira ngo akosore areke ibyo kwica abantu gufungira abantu ubusa batikinikira ibyaha abantu bakaburirwa irengero abantu akabashimuta akagira gute ibyo bintu bamurega kandi bidahuje n'amahame bega y'uriya muryango wa Commonwealth we ibyo yagiye gukora gukubura umuhanda gutoragura abantu barwaye amavunja n'abasabirizi akabajya kubafunga gusukura za ruhurura gutera uburabyo gutegeka abaturage ngo nibasiga inzugi amarangi mashyashya abandi ngo nibiyogosheshe nabyo twarabyumvise bavuga ngo abantu bafite ibintu by'ibisatsi ngo bidashokoze ibyo mwese mwumva kujya kwa kimyuzi ngo inama ikazaba musa neza ngo mwarayogosheshe abandi ngo bagura imyenda mishyashya ngo n'inkweto nshyashya abandi ngo aho amaso hose agira iruhande rwa convention center ngo ahantu amaso agarukira ngo abashyitsi niwe bagomba kuzabona inzu zifite zishakajwe n'amabati ashaje bagomba guhindura ibisenge ibyo nibyo yari arimo aho kugira ngo ahindure imikorere ye ibintu by'uburenganzira bwa muntu yikosore agendere ku bipimo bega bihuriweho n'ibihugu bya Commonwealth mu byerekeye kubahiriza uburenganzira bwa muntu we yagiye mu byo gusukura za ruhurura no gukubura imihanda no ibyo ngibyo byose urumva rero ntabwo yatabye akote ntabwo ibyo bamusabaga ntabwo aribyo yakoze reka byikunyinga yacu ya kabiri nako ya nyuma ndayisoma vuba noneho nawe mutanga igitekerezo mu bavuga ko burije cyane noneho turangize donc umuntu n'utundi turavuga ko hari impunzi ziri mu Rwanda z'abanye Kongo cyane n'abarundi ngo zigeze ku 130 hafi muzi neza yuko mu minsi ishize bazigabanyirije imfashanyo ubundi ngo zatungwaga n'amafaranga 250 ku munsi none ubu ngubu ngo zisigaye zitungwa n'amafaranga 110 ku munsi kandi mbibutse ko umuneke umwe mu Rwanda ugura amafaranga 100 ndetse hari umuntu watwoherereje atubwira ukuntu ibintu ibiciro by'imigati ngo byazamutse noneho turatangara cyane kuko ngo ifarini yarazamutse noneho bituma n'ibintu byo bituruka ku mugati bizamuka ibintu bikorwa mu mafarini za keke za sandwich byose byarazamutse noneho ubumva ko rero umuntu utungwa n'amafaranga 110 ku munsi impunzi zaba kongomani n'abarundi zitungwa n'amafaranga 110 ku munsi ntabwo zishobora kwigondera kwigondera biswi nishobora kwigondera agapaki ka keke ntibishoboka kubera ko nibirahenda cyane mu Rwanda noneho rero ikibazo murumva ko impunzi ziri mu Rwanda zene zifite ibibazo none Kagame arimo kunegosiya ngo yagiye kunegosiya nubwo yabihakanye akavuga ngo Rwanda nta masezerano yo kugira ngo Denmark izajya iboherereza impunzi ngo bagiranye ariko ibinyamakuru byose birabivuga Romonde yarabyanditse uyu munsi RFI yabyanditse babijyaye impunzi berekana ko Kagame yagiranye amasezerano na Denmark noneho impunzi zizageza muri Denmark ngo bavuga 200 ku mwaka ngire ngo impunzi 200 ku mwaka ngo waza kwakubungira muri Denmark bakakwakira ariko bagahita bakuriza indege bakohereza mu Rwanda noneho ubwo busabe bwawe bakajya kubusuzuma uri mu Rwanda kandi bakavuga ko uramutse nabo ubibaye na positive bakakwemerera udasohoka muri Denmark ngo noneho ikibazo ni kirero bibyo ibinyamakuru umva bikomeye bya Romonde za RFI zirimo kubivuga Kagame arimo gukora iturufu y'abantu b'abegisremiste bo muri bihugu by'Iburayi kubera ko kiriya kintu cyo kuvuga ngo bohereze abantu baka ubuhungiro muri bihugu by'Iburayi babohereze hanze bajye babasubize na aho baturutse n'iki byose cyangwa bohereze mu kindi gihugu cya gatatu ni amashyaka y'abegisremiste ari amashyaka yanga abayahudi ari amashyaka yanga abanyamahanga niyo arimo gukora presiyo cyane ku buryo guverinoma ziriho niyo zaba zitayobowe n'ayo mashyaka ariko kugira ngo zibashe kubona amajwi zigomba kuzuwa uwo mukino nazo zigafata ingamba zikomeye zizifatira impunzi kugira ngo abaturage bashe kuzitora muri ibyo bihugu bavuga Denmark bavuga Sweden n'ibindi urumva ko ni ibibazo bikomeye naho Denmark ngo yagiranye ibibazo yagiranye ngira ngo amasezerano na Tunisia na Ethiopia yuko ngo bajya baterura impunzi zaje kwakubungira muri Denmark bakazijyana muri Ethiopia cyangwa muri Tunisia ariko ngo ho nta masezerano yanditse ntayo u Rwanda rwagiranye na Denmark ahari ahangaha rero umuntu akibaza ati Kagame ari mu biki wewe uvuga ngo ni ngo ni umwafrikaniste avugira abanyafrika muzi neza ko yavugaga ngo agiye kuzana impunzi ziraze muri Libya ngo kubera ko mushiki wabo nawe yavugaga ngo barabafataga ngo bakafata nayo imwe ngo bakabakubita bakabarazana nawe bakabicisha inzara ngo ntabwo yabona abanyafrika ngo basufura kuriya muri Libya ngo bishoboke niyo motifu batangaga ngo niyo mpamvu yagiye kubazana ngo barabacuruzaga bakagira abacakara n'iki byose noneho tekereza ko abo bantu uwo muntu uvuga ngo arakunda abanyafrika noneho abanyafrika babashije gutraversa Mediterane kuyambuka bakawenda kujya kwa kuhungira muri Denmark bazi ko birangiye noneho ibyago byose banyuzemo batangiye kwiruhutsa Denmark izabaterura ikabasubiza muri Afurika mu Rwanda ikabimuhungiro ikabasubiza mu Rwanda kandi u Rwanda rukabakira ukagame bavuga ngo akunda abanyafurika noneho akaba abavanya batamukanwa abavanya muri Denmark agaruye mu Rwanda ariko nanone ikintu gitangaje muri ibi bintu nuko nka ndumva ari Romonde yabyanditse ivuga ko ngo Denmark ikora ibintu by'amafuti abantu bashyikiye uburenganzira bwa muntu bavuga ko bidashoboka ko uvana impunzi ziri kwa kuhungira muri Denmark uzirukana ukazisubiza mu Rwanda igihugu kizwiho mbega kibatarokora zose mbega kizwi kiri ku isonga mu guhonyora uburenganzira bwa muntu no kwica impunzi kubera ko bavuga no za kiziba bishe impunzi noneho ahubwo ikibazo ukabona Denmark yo ibyikora nibyo iyo ifite umutwe muzima kubera ko muri mu nkuru yasohotse muri RFI bavuga bati se umuntu kandi koko nibyo umuntu uzumva ko najya kwa kubuhungira muri Denmark bazamuhereza mu Rwanda igihugu kica impunzi igihugu kirimo inzara igihugu gihote uburenganzira bwa muntu kiri ku isonga kurusha ibindi byose nta muntu n'umwe uzatinyuka kujya kwaka ubuhungiro muri Denmark kubera ko kubera gutinya nyine kujya mu Rwanda noneho Denmark se iramutse ifashe igihugu kirimo uburenganzira bwa muntu kimeze neza abantu bisanzuye icyo gihe ntacyo yabikoze igomba gufata igihugu cyabaye ruharwa mu gukomeretsa uburenganzira bwa muntu mu kwica mu gufunga mu kugira gute kirimo ubukene kirimo inzara mbega abantu gitinyisha abantu baba ni kwa wa muntu bavuga ngo umuntu mubi bavuga ngo akanga abantu igihugu gikanga abantu mbega u Rwanda nyine urumva ko ni iturufu ikomeye kubona barahisemo u Rwanda nuko nyine ari igihugu gikanga abantu kweri ubwicanyi inzara ubukene ubugome buhabera gushimuta abantu kubanyereza kubambura kugira gute kuko isi imaze kumenya u Rwanda ko ari igihugu cyaruharwa cy'abantu nshya gisimba giteye ubwoba nizo mpamvu bagihisemo kubera ko nyine nta muntu uzatinyuka nyine kuza gukandagira muze no Marika yakubungira kugira ngo batamwohereza mu Rwanda. Muzi neza ko no mu bindi bihugu kubera ko u Rwanda rwamenyekanye nabi na Kagame azwi nabi, hari abana bavukiye no bavuga ati nukora ibi ngibi turakohereza mu Rwanda. Kagame akuriye urumva, Kagame akuriye turakohereza mu Rwanda. Umwana akagira ubwoba akagira ati ntabwo nzongera nyamuneka ntabwo nzongera ibi bintu mutanyohereza mu Rwanda Kagame akanyite urumva. Abana batoya bakivuka urumva, kubera ko Kagame ni uko nguko bamuzi urumva, ariko Kagame baranamutinyisha impunzi. Yafashwe nk'igihugu nyine cya ruharwa kugira ngo impunzi zizibukire zitazibeshya ngo zijye muri Denmark batazoza mu Rwanda, nicyo bahisemo. Iki ngicyo rero umuntu akaba ari cyo yavuga. Ariko nanone nyine umuntu akaba yanavuga ko nyine Kagame ari kuzwa umukino wari amashyaka yari egisitirimiste banga abayahudi banga abanyamahanga, kubera ko niyo akora presiyo azana biriya bintu byo kuvuga ngo immigration zero, nta munyamahanga ugomba kugera mu gihugu cyacu. Kandi numva ko izo guverinoma ziri kuvuga ngo uzaza kuhungira ino tuzamutera tumujyane mu Rwanda, ni ukuvuga ngo nabo barashaka immigration zero, nta munyamahanga ugomba kuza kuhungira aho ngaho kubera ko kubera presiyo nyine y'ayo mashyaka yari egisitirimiste. Urumva rero ko indirectement Kagame arimo gushyigikira politike y'ayo mashyaka yari egisitirimiste, avuga ngo immigration zero, kandi kuko nizaba zero kubera ko nibumva ko umuntu bazamutera bakamujyana mu Rwanda nta n'umwe uzagaruka kwa kuhungira hano muri Denmark cyangwa no mu bindi bihugu. Bavuze ko Denmark yagerageje kuba yashaka ibindi bihugu bifatanye nayo iyo politike, ariko yabuze ikindi gihugu cyakora nkayo niyo yonyine kugeza ubu ngubu, ariko wenda bishobora guhinduka hakaboneka n'ibindi bihugu nabyo bivuga ngo uzaza kwa kubuhungira iwacu tuzamuterura tumujyane muri Afurika. Reka ndekere aho ngaho. Mushimiye watanga itegeko cyawe kigufi ukanasezera, noneho nyuma turajya kwa Cedric nawe atanga itegeko cye asezere. Reka duhereho kuri Jean Pierre ijambo ni ryawe.
Edwa, urakoze cyane. Kuki ikibazo cy'impunzi muri Denmark ni ibintu ngo Kagame ari kudiringa, ariko iyo urebye neza nyine usanga ari kudiringa ni n'abantu bameze nk'aba extremiste, ariko nanone ntago bitandukanye cyane n'ibintu benshi ndumva ari kose nigeze kwiga ivuga ukuntu ngo boherezaga imyanda muri Afurika aba bazungu. Urumva ko bitigeze birorera, baravugaga bati turi kongera inganda industry zacu kugira ngo zikore, tuzakenera ibikoresho, ariko ibyo bikoresho tunabibona tuzagira n'imyanda myinshi. Iyo myanda rero bakora uko bashoboye bakajya bakumvikana n'ibihugu nk'u Rwanda nka kuri Kagame ajya kudiringa ibintu, nta opozisi hari yo kumwopoza, nta muntu umubaza utese kuki ibi bikozwe, nta abanyamakuru babimubaza, nta inteko ishinga amategeko, noneho we akikubira ibintu nubwo ngo bafataga imyanda ibihugu birimo bitera imbere, donc za carbone ya carbone dioxide ibi bintu bibi by'imyanda biba byavuye mu nganda, bakumvikana n'igihugu bajyaga babikora mu bihugu nka za Mali za Ghana aho sibira bihugu bya apanagana ibi bihugu nka za Nigeria iki byose bakajya kujugunya iriya myanda abantu babimenye, ariko bikazamenyekana nyuma nabwo bimenywe n'abantu nyine bashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu babigiye n'igihe kirekire. Nakazame n'ibyarimo n'ibyari kudiringa nabyo kubera ko impunzi ku bihugu by'Iburaya impunzi nyine bababona ari nk'ikintu gisa nkaho kitari normali, gisa nkaho ari umwanda ari ukubanduriza kubanduriza ibihugu. Noneho rero ubwo nka Kagame akabyinjiramo gutyo, ariko iyo bimenyekanye biza gutera ikibazo gikomeye. Icyo bikeneye nkatwa bari hanze mu by'ukuri dukwiye kubivuga tukabyanonsa tukabyandika mu binyamakuru bya leta cyangwa mu miryango mpuzamahanga, ibi bintu ntibakomeze kubikora. Ariko nanone kibazo tese Kagame wajya kuvuga ngo kwihesha agaciro agashyigikira biriya bintu bya made in Rwanda, abanyarwanda mu gihugu babibona gute iyo bari kumva ibintu nk'ibyo? Ukuntu impunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda zidafite ibyo kurya zibabaye, n'abaturage bakaba bakennye batabona ibyo kurya, ariko bakumva ko hakiyongeraho impunzi ziri kuva mu bihugu bikize. Denmark ni igihugu gikize cyane byishimye byubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko zikaza mu gihugu mu by'ukuri gikennye, abaturage bicwa n'inzara, umuturage adashobora no kubona ibiryo, abaturage bose batashobora kubona ibiryo kurya kabiri ku munsi. Ibyo byose akabikora ku ruhande rwe, uziko mu Rwanda nta tegeko nshinga rihari yarigandaguye ibintu byose ni umuntu umwe ku giti cye. Niyo mpamvu urongeye n'insista cyane mvuga nti abanyarwanda ibintu biri gukorwa n'abantu abantu bari mu gatsiko ntabwo bageze ku bantu 300. Ubwo iyo barimo bavuga ngo cyogamo ngo nta gihombo iteye ku Rwanda, ku Rwanda abanyarwanda barimo barira bavuga bati twagujije amabanke twarasenyewe nk'abareho muri banyahe abandi baravuze none bakabaranga bakavuga ngo nta cyungu itwaye ku banyarwanda kubera ko Kagame ari we wenyine donc ni kare agatsiko konyine yo bavuga u Rwanda bagomba no kumva u Rwanda icyaricyo u Rwanda baba bavuga ngo si igihombo ku Rwanda cogamo na gatsiko gatoya cyane k'abantu bakeye abanyarwanda rero rwose bakwiye kwigaranzura bakabazi bakorerwaho bakareka gushyigikira cyangwa kureba umuntu ngo ni runaka ngo ni Kagame ngo ni runaka ngo yahagaritse jenoside biriya bagomba kubyibagirwa uko jenoside yarabaye abantu bazakomeza bayibuke ariko bibuke ko mu myaka iri imbere abanyarwanda urubyiruko rukeneye ibindi bintu bitari ibingibi Kagame ari gukora kandi bizagira ingorane igihe cyose batari kubikosora mu maguru mashya Edouard ndumva ingingo n'ingingo ndumva Kagame ari umuntu ukora nk'ikihebe udafite umuntu muvuguruza namba hariya mwakira gihugu ibyo rero abanyarwanda bagomba guhaguruka bakabirwanya natwe abari hanze kandi tukwerekana ko igikorwa nk'iki atari igikorwa mu by'ukuri cyakwiye gukorerwa kuri Afurika igihugu gikennye bizwi ibinyamakuru byose byandika amateleviziyo n'amaradiyo byose n'ibitabo ibintu biri muri academic byerekana ko u Rwanda ari igihugu gikennye numva tugomba gukomeza kwensista cyane ariko abari mu gihugu nabo bafitemo uruhare runini cyane 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 kuvuga kugaragaza ko made in Rwanda nta itandukanye na biriya kwihesha agaciro bitandukanye na biriya byose urumva ibyo bintu rero niba uvuze uti impunzi nizize kandi zivuye ahantu hameze neza hakize ukavuga ngo zize mu gahugu nka kariya ni ukuvuga ko nta guhesha agaciro abanyarwanda bashonje nta nubwo ububaha nta nubwo uri kubashakira ikizabateza imbere ahubwo uri kubashakira ibintu birushaho kubababaza kurushaho Edouard ndumva twagerageza gushyigikira igitekerezo cy'uko kiriya kintu cyo kubeshya abanyarwanda bose baba bari hanze bari mu gihugu bakivaho ntibibeshye ko hari ubutegetsi bazabona buzabageza ku iterambere nk'uko babyifuza ndumva narangiza rero mbashimira muri make murakoze
urakoze cyane Jean Pierre ko waje mu kiganiro waduha ibitekerezo byiza turagushimiye cyane Imana ibane nawe mbere yo kujya kwa Cedric Ntwari nagira ngo mbibutse ko mu Rwanda ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo n'iz'abarundi cyarakomeye cyane nk'uko nayo mbibabwiye amafaranga bagenerwaga kubera nyine ibibazo bya covid biri ku isi hose imfashanyo zahabwaga impunzi zaragabanutse kubera ko n'abaterankunga n'abantu bafasha amafaranga yagabanutse rero ntabwo n'impunzi nyine amafaranga zabonaga aragabanuka nyine kuko ni ibihugu bifasha noneho rero twari tuzi ko muzi ko hari umuntu w'umutegetsi ukomeye cyane muri HCR wavuye mu Rwanda twari tuzi ko ikibazo kigiye gukemuka ikibazo yasanze gihari cy'uko amafaranga yatungaga impunzi yari 250 ku munsi bakayamanura kubera ko bakayamanura bakashyira ku 110 avuye kuri 250 bakashyira ku 110 ku munsi twari tuzi ko wenda ikibazo kigiye gukemuka ariko ntabwo cyakemutse imfashanyo zarabuze zo kugira ngo impunzi zifashwe none igisubizo cyabonetse ngo nuko ngo impunzi zo mu Rwanda nazo bazishyira mu byiciro by'ubudehe noneho izi wenda tuvuga abarwayi abashaje cyane abafite abana ibimuga abo mbega badafite uburyo ubushobozi na buke bwo kuba bagira ikintu bakorera bikorera cyabahesha ifaranga akaba aribo bahabwa imfashanyo abandi wenda bafite uburyo bafite ubuzima bwiza b'abasore n'iki byose bafite ingufu zo gukora ku buryo bagira ikintu kibinjiriza wenda hirya no hino abo wenda imfashanyo bakazigabanya cyane none ahubwo abo ngabo nyine batishoboye badafite ubushobozi barembye wenda bafite abana b'iminja ari cyose akaba aribo bongera amafaranga ariko urumva ko igisubizo cyabonetse ni ukuvuga ko bamwe bagomba guharira abandi ntabwo bavuga ko ari amafaranga yiyongereye aracyaje 110 ariko bamwe wenda bamwe bazajya babona 30-20 kugira ngo bamwe abo ngabo iyo kategori y'abantu bamerewe nabi abone menshi urumva ko bamwe bazaharira abandi ambete niko umuntu yabirizima harimo abazaharira abandi ariko umva ni amafaranga aracyaje 110 ku munsi ni make cyane amafaranga 110 ku munsi kandi umuneke umwe ugura amafaranga 100 reka njye kwa Cedric wafata watanga igitekerezo cyawe ukanasezera ijambo ryawe
murakoze bwana Kabagema yabanyarwanda ahubwo bwana Jean Pierre yavuze ngo Kagame ni kihebe kandi nibyo urebye bya Denmark n'ahandi hose tigura gukora aha ngaha muri Mozambique Kagame ni kihebe kubera ko isi yose yarabimenye yabimenye kuyitwaje jenoside ngo afate ubutegetsi ibimenye ko yicisha rubuza abanyarwanda ibimenye ko naniko ko naninshutagira kaba na kintu cya honor na kintu cya cyutwari na kintu cyufura nyarwanda gira umuntu agenda kicana n'abagenzi be bajyanye ku rugamba akabica yangiza akavuga ngo iki ariko urebye niyo mpamvu rero agenda akashaka kubeshya abazungu akababwira ngo amwege muzazane impunzi mu Rwanda cyangwa se akajya muri Liberia akavuga ngo abisha ngaho ngo muzazanga akagenda ahandi hose akavuga ngo akajya muri Central Africa akavuga ngo tuzoheza ingabo akageza aho ngaha n'ahandi abashaka kwereka aba bantu abanyamahanga ko ufeti kuyego ari umwicanyi ariko ko afite icyo yabamarira kuko afite icyo yabamarira rero kwa ku gisirikare cyo gura cya Kagome ari gisirikare gikomeye kuri kujya igisirikare ashaka kugikora cyangwa se politiki ye ashaka kuyikurikiza mu nyungu z'abandi abantu rero bigatuma bamushyigikira kuri ibyo ngibyo nabo bazi ko nawe nta kigenzi nta muntu ku isi utayobewe rwose politiki ya Kagome rwose nta muntu utabizi abazungu barabizi n'abashinwa barabizi rwose niba hari n'abandi sizi na Afurika yose irabizi n'abategetsi bose muri Afurika barabizi sigire kwa kundi muri diplomasi abantu batavuga ibintu kuko biba bimeze ikibazo abagifite ni twebwe abanyarwanda nicyo ngicyo nashaka kubasigira abanyarwanda kuri mugoroba turi gutekereza niko ikibazo ni twebwe tugifite dufite umuntu udutegeka ngo ashobore kugira ubuzima bwiza naho ngaho ahubwo nta kibazo abantu bagombye kuba twagira tubavuze ngo igihugu kimeze neza tuzajye twakira n'impunzi ko natwe twese abanyarwanda nta muntu w'umunyarwanda tuyageze uba impunzi ariko ikibazo ni ko ari politike ya propagande ya FPR abanyarwanda ikibazo kirahari kandi tugomba gushakira igisubizo kiri hehe kiri hagati yanjye namwe mwebwe nanjye mwebwe n'abavandimwe n'imiryango yanyu k'uyu mugoroba vugane n'abavandimwe banyu na bene wanyu n'abandi bose mubabaze se ikibazo twagikemuye mu ihuriro nyarwanda tufite abayobozi nka babwana Kabagema nka babwana Serge babwana Jean Pierre madame Chantare abandi bose benshi abayobozi bishyize hamwe ngo tubazanire abanyarwanda porogaramu nshyashya porogaramu yo kubavana muri icyo kibazo tumaze imyaka 400 imyaka 20 imyaka 30 tubona i Rwanda igihe kirageze rero twese dukire hamwe turwanire urwa Gasabo urwatubyaye twese Repubulika tuyirwanire twishyire ibe aba ariyo nkuru mu mitima yacu twubake igihugu gishyashya aho umuntu wese umunyarwanda wese aba uwa mbere yaba ari umutu yaba ari umututsi aho utagira ubutegetsi bwo ushaka gukina imikino y'amakarita yo gushaka gutekereza ngo se ureka turebe ukuntu twabeshya abazungu se turakira bangahe abanyama aba refugee cyangwa se turajya kubabeshya gute ngo twoheje muri Darfur ngo twoheje oya amafaranga azi yubake za kaminuza yubake amashuri afashe abashomeri kubona utuzi afashe abarwayi kubaka amahopitale ibiki byose igihugu tugiteza imbere dufungure imipaka kuriza investment abashoramari nabo bagende bagurishe abanyarwanda babone utuzi igihugu cyacu kiteze imbere muri u Rwanda ruva ku ijambo ya kera niho ndarangiza kwanza bivuga expansion gutera gukora expansion ariko reka cette expansion là ni kibe territoriale ariko ibe idéologique expansion mu mitekerezo yacu expansion mu gutekereza ko uburenganzira bw'ikireba muntu expansion économique muko abanyarwanda bose bagombye kubaho neza nta muntu wishwa n'inzara expansion économique ku buryo kwishwa ko burugero muri Afrika no ku isi yose mu yobereye myiza no kubaha uburenganzira bw'ikireba muntu murakoze kandi mugira umugoroba mwiza Imana ibarinde Imana ibahe umugisha
urakoze Cedric nawe Imana ikurinde wakoze cyane ubwo naho ubutaha reka nje kwa Lora Lora uratwumva Halo
ndabumva bwana Halo ndabumva
Halo ndakumva nawe Lora watanga itegeko cyawe kanasezerera Lora ijambo ni ryawe
urakoze kandi ndashimira cyane abo bagenzi banje Jean Pierre Mbaduko na Cedric ubuzima bwiza cyane ibintu nakongeraho ntabyo kuko babivuze byose ariko wenda navuga utuntu tubiri navuga ku kintu cy'impunzi cy'ubuhungiro akantu gato navugaho nanyuze mu bihugu bitari bike kubera ibibazo byacu nta hantu nigeze ngera ndi impunzi nta ku buhungiro ngo nsange abo nsanze b'abanyagihugu barimo gusohoka ntabwo bibaho ntaho nigeze mbibona ni ukuvuga ko narahageraga nkagira igihe cyo gutuza nkabona n'ukuntu nakubwo buhungiro kuko nabonaga abantu batuje bari aho ngaho bakakwakira uko bashoboye noneho mutekereze iyo mpunzi iza igasanga abanyagihugu barimo kuva mu gihugu bahunga ibyo bintu ntabwo bibaho noneho nkavuga rero nkarangiza nimo kuvuga ngo nk'uko Cedric yaranze avuga ati ikibazo ni twebwe kuki abanyarwanda buri gihe ibibazo biba ku wundi ibibazo ni twebwe twe tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo ubwo bubeshyi icyo kinyoma gihagarare ubwo rero nkaba mvuga ko binyura mu bintu byinshi ariko icyo nababwira nabwira abanyarwanda abavandimwe ni uko binyura no mu kuvuga cyangwa se uburenganzira bwawe bwo kwerekana ikibazo ufite ubwo rero nkaba nabigenderaho mbasaba bwana Kabagema kugira ngo mbabwire ko mu ntara yacu mu Bufaransa hari inama igomba kuba Perezida Macron yatumiye abaperezida bo mu bihugu byo muri Afurika ngo bazaze nk'uko bisanzwe biba bakajya mu manama ko n'uwo ngo kaga ngo azaza none rero nkagira ngo mbwire abantu umunsi umwe amasaha atatu ntabwo ari menshi cyane abanyarwanda baba mu Bufaransa abantu turi kumwe muri ihindura matwara muri uku kugira ngo dusubire mu gihugu cyacu baze badufashe ku wa kabiri tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu i Paris adrese muzayihabwa neza tuzagerageza kuyibagezaho muze tuvuge iki turi ku mutima twerekane ko uwo muntu nta kigenda n'abahano babone n'abo mu Burayi babone koko tubabaye noneho nibyo barimo kumukorera ubwo busa barimo kumwohereza natwe twerekane ko bafite babikoreye ikintu kizima kuko babona ko n'ubundi iyo bohereje menshi ntaho ajya kuko abenshi turimo kuza iwabo iyo mpamvu bamuha make amenshi bakayagumana ubwo rero nkaba mbashishikarije rwose abatwumva muzaze twifatanye turebe ukuntu twabereka ko ibintu barimo gukora ari byiza kandi noneho ko dukeneye kugira ngo tugirane impinduramatwara tugende tugere iwacu dukore ibigendera kuri demokarasi kugira ngo n'aya mafaranga baduha tuyajere neza tubereke ko abanyarwanda bahari bakunda igihugu cyabo bane Kabagema rero ndabashimiye n'abavandimwe twari turi kumwe twese ubwo Imana ibarinde kandi rero turi kumwe uko umuntu azajya abyuka afite umwuka urakoze cyane
urakoze cyane rura turagushimiye cyane kubona waje kwifatanya natwe mu kiganiro wakoze cyane Imana kurinde hamwe na bawe bose abanyarwanda badukurikiye nabo bose turabashimye cyane nabadufashe kubana ibyuma nabo turabashimiye mwese imana ibarinde turabakunda cyane kuri radio itahuka ni kabageme Edwari wategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mugire amahoro y'imana
Nyamamari hose iraganje intwaro yacu ni